karikotam sisipoto zvacho zvino uri tetabhero musi sisipoto zvacho nambiru dzokotama panda mudzimu ndi amangara uri ndibangana ngomuhapa varina kumbero ine vatakaira mudzimu achierelwa ngautoimisa zvanda zvanhu zvinofarirani kumbero yanu mbirini yanu zvino musiri tirabhera uri nayesu iwe uchione chione chisima chisima chakuchiro chisaneti ereranga karine namusi murena unu uri kunakise kausatenda hote na chivi chote urikone uima voneni hau zvino richi zvidiva zvauri huna todheya kukati yashu zvino rihazvidiva uri rine rivaita zvivi unu arongoteya imwe patusedzovo pedzi zvenezvo musi richierekanya ngaha ewe weadha nawane adya zvivi zvashu zvenezvo musi maropa awo ehange iyi asi asikarine vari vuoneni hamudzimu ndi ene utova ipfi lasunga kamaropa awe maropa awe akuamba o mudzimu zvenezvo kunakisa mbiru dzashu kachivi na usatenda rine rutamo rwambiru dzashu ngaurine ngangori na uri rutamo rwaushumera iwe kaidzinyimere dzishaisonungo namathupo nasu zvashango zvinobeyiwa karine ngachimwe chipinga uri itavoperawo rovudzwa hezo zvenezvo ori nisongo erekanya ngandira ikanukisawo imiringo yechinidhera iyo ikosuma pedzi uisavudhi karine na uri itavoperawo unoyaridhisa ngomu apo petu idzi pangani kurwane dzachenjemo une vatu vorugava vavumbiwa vava vaketwa aulivuwa ngantani yadzichenjemo murena rova risangatodhi na rutii uita chimwe chinhu chopambanawo na rufuno rwawo pedzi riharabhera kotsi zvauri kairodhiswa tsini haiwe nomusi mihwaro ichikoremera une rasikone uya panda zvenezvo riimisa zvanda zvashu norazhambira kotsi ashu zvenezvo ipfangei tadhuru murena ripodze rine mutakalo uitira muvuso wamudzimu vatutsedza ipfi lavo machoni anu murena ipfi lavo ndingoo unu rokuvangana pano zvino chividzoni rirabhera muratu neville namuratu caps namukomana collins navamwe vashumeri vose navarangandaka madhikoni namirado zvayote navatsinda varekoroni dzashu ngave iri richivadhuva line rado ierewa chipinga chirapfu ngatani yavuoni hawu neri pano pasi andavero kurova nematsoni anu murena votoudyerwa njero rachiketi nyana ravidzerwa petuti riazvipfa uri izvo zvoiterwa ndivo
as we submit ourselves. Amen.
Ngave ndivo yau ichikunyeredzwa murena. Ngauri yazumbera dzina la Yesu musi richidzikumedza rine mane. Amen.
It's grand to be here.
Ndizoma takenu vapano na kuvangana na ichi chividzo chodharo vatu. Ndova ndisaraveri uri hudova na mumwevo pano machoni ano. Ngauri hatongovuya ndazvidiva nemune. Uri ndova ndichikodova pano. Ndikadzivo jena ngomu richibva Philadelphia.
And so come in thank you
unongauraro ndijena ngomu ndichiko erekanya uri ndova ndichikoyoteya uya ngearizona ngautavanya uvana chumera yambulungo itera koreni yanga kapteni Jim Mosley mutukwana wakutogwa ngamanda waopa mudzimu uenda mukadera kakristu husikare varatu vararu vamosley uno mumwe wavo owa uno oveka bhupo limwe dhuva uno avurawa ngautavanya ove emuriloni rwaawara dzapfumi vasatu muwana ngauraro lee una miṅwaha ya fumbili malo mufumakadzi wavo una ya fumbili rati uno ututsera vana vararu vaṱuku wakalesa sumbe zvi atungufadza nga maanḓa uno vone musi vono mudzhenisa ngomu zvenezvo vo ḓo tea umusvita dhuva ḽitevhelaho ngauraro ndito ndova ndisatea uṱuwa ndotoṅwala kana ndarumela nga telegiramu zve ndava ndichikoyo amba kana zve ndazviva ndichidova ndozvi amba ngei mbulungoni ya mukomana Mosley zvimwe zvaizvi zvitu ari koni zvipfesesa pedzi naozvoraro uita chimwe nachimwe uri chishume ngandira yone pedzi richumere niya murena machoni ano richizvidiva uri tenda mudzimu uri ritenda zvauri ene udoita uri chimwe nachimwe chiruge kokotoro usarondi uri ndimini chira chone na uri chishuma hani riazvidiva uri chiteya ushuma chaisa havudhi ozvipfupfesa hezvo zvitea utovanga iyo ndira chimwe chipinga riyakundera zvipfesesa izvo zviyatitisea ngamanda ngachimwe chipinga pedzi nauzoraro riazvidiva uri ndingoo ngauri bhibhiri iri ndingoo uno bhibhiri karine ndimudzimu ngachivumbeyo chaledhere zvino riteya uveya rutendo rwashumwe petu uno arali arane kana mwe wasu vuchironi olingedza bvera vuchironi uno avanga zvipinga zvinji radzimilioni bedziriko itaniga heso riteutsira pasi mekumune ndira uno zvifarisa mini mini kari nechipingani icho ni abona uno chelede ndita tari urengisedzana bedzini ngasikone urengisedzana na kuchiro muzimu ndi ene pedzi arina kuchiro ngauralo rine alimuwa uri pano ngachivumbiro cha negative
uno samusi una negative
utewo vana positive.
There cannot be a negative.
Ngasikone kuva na negative usina positive ni abona ngauri ndi ngantani ya positive une haita negative unanova nina chifanyiso cha negative cha chimwe chitu utiova na chimwe chitu mwe petu kana kwama chedza chikwama iyo lenzi kana udova na imwe negative ivo ngauri musiri chivona uri muchiro hashu pano muka negative naone richizvidiva uri rine rika chifanyiso cha mumwe muchiro mwe petu zvine zvori azvidiva zvauri huna positive umwe petu hechedza chakwama unochovonisa chimwe chitu pano kali pasi
uno rine ritova pedzi icho chivoniswa chinhu
chakumakuma chiumwe petu ara izvo songoraro nendi muna opuresiwo shangoni ndochira vuchiro hangangali pedzi bedzi ndiyazvidiva husina murudzi wautimatima zvauri chione ni abona izvo ndingazvori pano ni abona musi ndichivona voini vatu nichida nichibhudhekanya shango ngandivadzo yazvikati zvisigati naonenga chiwo chipinga ndichihumburera zvenezvo zvinyita uri ndifeni mutuku kunga musi ndichida mutanganoni unonga uyu uerekanya zvauri ndiadhiva vatu pano uri voenda maera dzamadhana kutova pano raminiti sigati yachumero kutodzura apa mumwe musadzi ototarisa pfungwa ojena ngalimwe dhuva uno ari sumbedzenei muna achimbira unonitendere uchimbira murahu hawe kamavhu ari ndidhova na mutakalo zvino vatu vanitenda ngauralo unoni muimeri wakristu zvinezvo riteutani riteutogomera ngamanda ngauri anikodzichinyadza pedzi ngazvokakeyawo nikochinyadza vamwe vanokonitevera ngauralo atidhivi dhinominesheni kana chitu chine chinganiisa umwe una chiti chitu pedzi chine ndava nacho karutendo rwanga kacho ara nichitenda teverani zvine ndanivudza zvone ngauri nditenda bhiviri iyo ndiipfi ramudzimu zvimwe zvitu zvingakunderwa nenditou ene ndivuchiro ene ndiipfi zvino ndiazvidiva uri inwi musi ndichida pano ndianifareredza ndorabira mudzimu musi ndichifa unga nditodhaudha pano namusi ndova na mivisano minji ngamanda nadzimbidzo nazvimwevo ndodzotiya kutangana na vamwe vavo mashoni ano ndori ndizvavudzi murati neville auna kutimatima omukumbero uamba ilo lova lila vutanu unondari murati neville una konadzeya uri udo mukumbero uamba nomusi ndichiraro zvenezvo ndiarabira mudzimu uapisa hovo uchipisa mamanda ova ewavudzi uri rumera mvura unoyavhunda mupiso weesawo vukuma uno ari neyamacheroni avudzi macheroni ano ndirabira zvauri vudzi hawe vudoshasha mumwe namumwe wavoini note zvauri misi yote nidzoererwa uva pano macheroni ano ngave chiridzi chavo nedzipatisedzo zvichiva kavo inwi madhekwendo dhaira konani inokorwara mukomana billy dow atimuvoni pano macheroni ano ngaimwe ndira atiraro oh ngoi hapa ene ina uno ndova ndichikoerekanya muna wakare wamimwaya ya 430 uno achikadzihwenya abhudhekanya shango nangakadzipanga nanga ndahatava dzamahadha nandira dzisuvawo hateu ita hezo mudzimu ovewavudzikaye hateu ita hezo angadzurayani uno avana valanda vanomuvudzurera fene ari atodo uralo bedzi chimwe chinhu chobvera kabilly dow obhegwa hafu nomusizo ralo chimwe chinhu chajena ngomumbirini yawe rune zvote zvine achirera zvone nduvahone chumeroni idzi no ari ndichidzova mulomo wamudzimu nani ndingapura konani ndinganamba ndafa zvinezvo irini ndimuvudze kokotoro zvine zvavangoo ivoka ibhibiri zvinezvo ilo ndiipfi ramudzimu nendikoto kudhovorora zveaamba zvino ndidodovara zvimwe zvivoka bhibiri risatu vara ndidzotakaira uamba uri ndiyatenda madhekwana namusi ndivusiku wachiraleyro uno voini vane nava pano hayani auna zvimwe una konedzeya uri vamwe vatu vadova vachikohumera murawo mayani avo ngauri vateya uyo shuma voini vane nava pano hayani kuvanganoni elwani varatu vadova vachikoneha chiraleyro madhekwana namusi Zvinondendo lindera mbidzi ya mapeseroni ya Africa. Vangasitoraro, vangasitendere samufunzi rumwa. Ngauraro ndira pedzi ine ndingakona kujena ngoo mupasi. Ndikoya Kenya, Uganda na Tanzania. Ndira pedzi ine ndingakona kujena ngoo. Chautoma, zvividzo zvingasitendere kujena ngoo. Ngaruzitoda ndende chirera chimwe chitu. Siani ili na siani ilo. Pasika la Afrika. Ndingasi jene ngoo ngauraro. Atingavi muhoi oedena uita hezo. Ngauraro ndingababuza imune wanga. Ndidotorera pedzi zvine mudzimu abe akambiru yanga. Unondizene zo pedzi ni abona. Unondina ngoya uri. Azvingavi zvine vakonyita. Uri ndizvifunze. Ngauraro ndovedzo dzavuraro na zvimwevo ngauraro. Na utatakani navo. Hai. Pedzi ndoumberwa kakuvangano kuru. Ngamukomana Bose. Utovatsini na udha uvona chimwe chedza chamasiari. Chazvine ratenda. Nungauraro ndo humbero jena munga, ndo vandika lwendo la uzima. Ara vantendela ujena ngomu, munga ujena ndichiko uzima. Ara ndichikakono uwana mungu mutu, anodori, vado nyisa uzimani. Zene sumusi ndichijena ngomu henepo, dokotera. Dokotera uoneka embassy, nikone ni angai vo Chicago. Zene so ndichijena ngomu henepo uri, zwavu dhingoi mkoma na brenda mga angeno, karibe na mtangano. Ngauraro ngamu rahamu sindono va henepo, embassy nga sintu jele kure. Ara riba, ngauraro bako ninge za uzishuma zino. Ngauraro ndi apulipela zauruzi, ara urufuno na mzimu, zito shumanga iyo ndira, ni abona. Zito ukumezero ka ene. Ara songoraro, zene zondi doni divaza, ningasi, ara uchidova urufuno na mzimu. Zene zondi todo amanga para para tasumbe. Unu iyo idova chumere ya maduwa, ato da usiga amaro. Unu aringa wipano kata penekele tangwe, lilingezo uwana auditoria mpano. Zvino nakati atongo erekanya, ngai auditorium intswa inokopatwa pano, ikokotore henda bona Yesu rautoma kabono. Zvino ikopatiwa auditorium, ikopatwa henepo petuti, ndoya henengeli muduva usedza. Musi ndichisedza uno ndamubona usedza tungo yakukovera, neero rinonde ndichizviamba. Musi ndova ndingeinda ndichikorabhera kosi anga, mumutukana mutuku, ndichitova mureri wamutukana. Apo ende mubona hone, ligando musedza, ovorembulisira tsoya yawe. Tungu wanga. Ndudzero chimbelo mwona hote. Ndichitandwa mkulu wanga. Simuni ya buru musaje. Ndudzero seza. Unu ene nakati hongo rembuluwa. Zenezo ndavi zazina lawe Yesu. Unu arembuluwa. Abisela zwanda zawenda. Unu ndizene zopezi zwenda elero sika cheza cha masiari. Nunga uraro ndibia murao ndichivati simuni. Uye nakacheza nga macheroni. Na uraro kamu simure na don tendela urelezo parapara henepo. Mwena unge uneba haba hone. Ufuno na mzimu ngaru itwe.
Turn in your Bibles now to Isaiah the 53rd chapter of Isaiah.
Zino. Ka Isaiah ufumitanu. Dime ufumitanu raru ya Isaiah. Zino ria pulpelo mzimu dopa utseza kudidini hasu. Ha usaya nungo. Ha udapetu uti machoni ano. Rida pasiri chifa Philadelphia, henda hawa ndika kukuwa ngano ya banna babindu, wa mapungo madipo daraho. Unundote chele sabtanzo pamba na uhabo, na zungwe bonge inta. Zwenezo mne, nileni ya uchela pasi, ndoba, Billy Paul na mne, na Rebecca na msinza na mtuku wa Collins, Betty Collins mtuku.
And Billy is a very good sleeper.
No Billy ni edele mtuku ngamanda wa wudi. No Becky ni kwine. No ne, Betty na nero amba. No Robert zula mrao na Becky kachizula cha mrao.
I seen something.
No wana chungu chitu ndirani. Chichi verera. No musi ni chita. Chungu chitu changkwama. No Betty, ara epano. O jere njere uri. No richa uamba. No ndatomu ngwana chungu chitu pasi. Apo ndi wane henda wana ilili ngwana. One machoni ano.
Now let us stand to our feet, if we.
Zino kari imenga mrenje yasu. Ara ri, zino. Ri imanga kuliso ya ifila mzimu. Musi ni chivale yesaya ndi mafumiraru.
Who has believed our report?
Nandi nyewe atenda era afa. Uno chanda chamrena chotumbure lwa nyi.
Notice it's a question.
Jani jere ndi mbuzi so chauto toma. Ngauri udoaru wapanda awe sa chimena chitete. Uno samuzi uchivaka mavu o maho. Hana chibumbeo kana ubumbea. Numusi richidomu bona. Aunaruna korune rateo mutoda. Uara nduru anahone ara nduru angamutu. Mna wa matungu. Odowe zovu tungu.
And we hid as it were our faces from him. He was despised.
And he esteemed him not. Surely he had for us.
Yet we did esteem him.
Now Zoraro Rumutama Oriwa Oruanga Mzimu no Otambuzwa.
But he was wounded for our transgressions.
It's over Isonga Pambu Zasu, over Isolov Chinyasu.
The chastisement of our peace. Uruwa Amuraro
Wasu Hobokai, Unonga Totzawe Rova Rofozwa.
Rotheringa Nguzo
Baranga Nao, Roremuru Cheramuana Mungwe, Kandela Yawe.
And the Lord has laid upon him
Numurena obeka ene buchinyamwe na mumwe washu rote.
He was oppressed.
Obo tsikeredzwa. Uno atambudzwa. Na ozora ro hongo vula mulomo wawe.
Ono diso
sangwana utavi wani. Uno sangupanda ababebuli.
Obo opumulera.
Nga uri hongo vula mulomo wawe. Ojiwa sano vajere. Na vauka katulu. Uno ndinyano do divadza murapo wawe.
Ngauri otumulwa kashango lavachilaho.
Ngauri pambuo dzavatu vanga ene oriwa.
And he made his grave.
Uno aita chalo chawe na vavi. Navo pfumaho lufuni lwawe. Ngauri hangu ita buvemu. Naone hovo sina bupura mulomoni wawe.
Yet it pleased the Lord to bruise him.
Nao zora rosotaka dzamrena umupiasa. Omutungupadza.
Musi iwo uchido ita, muyawo chitabelo,
chachivi, udobo na mbeu yawe, udoda fisa maduwa awe.
Nutakaro
la mrena lido andisa chanda chawe.
Udobo
na ushea nungo, hamu ya wawe, udofushea.
Ngandibo
yawe, vanji baranda burugao, vado ito burugao, vanji nga udo wada uchinyi habo.
Therefore, I will deny him a portion with the grave, and shall divide his spoils with the spoil, because he has poured out his soul
on the earth,
and was numbered transgressed, and he bare the sins of many, and made intercession for the
transgressors.
Father God, thy word is a lamp. The light that lights the path of every believer into the presence of God as it bears us like a lantern in the dark.
The path pezindira nawo ichidededza uyanta ito chimirana chedza.
And may the light shine.
Ngave chedza chichipenya na musika ipi uri ranga panda ngaligalitika muso mdzimu.
For we asked it in Jesus' name.
Ngauri zumbera dzina la Yesu. Amen. Dzulani pasi.
The subject that I feel to speak to the
to ine ndapfandi chitoda amanga hayo kachivizo na musindi chifanso chovuredzeaho.
It may seem rather strange to take a scripture reading.
Singadibona zvizvikanukisa ujerone rone rumwaro ruvarwaho nga indira rwarumwe rwa ropeshaho naone rwa zvifanyiso zvo chinyeswaho zva bibiri.
When the Bible says that
rune musi bibiri ichi amba izvi uyu muranda ovuredzeaho yavotambudzwa. Uno opiashwa, okelukanywa. Nuzenezo ajali mwaro alivo ene pubunga. Chifanisa chofuredze hao. Jiaka nukisa nga manda. Pezine ndi, talukanyo yangeko elikanya machoni anu. Musiri chiseza mrao ndia ija. Rwa mingwa isigati. Ndo rambero ngei Forest Lawn. Ngei California. Nanta Los Angeles.
My first purpose for going up there was to visit the great Amy Simple McPherson,
mutomi wanzudzanyo ya Four Square.
And I went to her tomb.
Nonda yakavida lawe. Unona wondo ndopambana na musadzi samushumeri.
But yet in my heart I gave adoration. Bezi na osora rumbirini yanga. Ndine rutamulwa nganga thonipo.
Kazwe a imena zone. Ka awara na mutovoro na tsuzo ya teopira kazo. naone nga chipinga cha ene epano kalipasi. Unozenezo uitela murua afuno wawe, wawe, ane abakona ni iretini yanga, Rolf McPherson. Nuchigwada cha basumeri, rogonya ni geinta.
We didn't have time.
Nubone, arungo wana chipinga cha ujena ngomu haa. Ngomu hapetu eva wabena ufisa mubili. Wabami lora. Unobabea mibili kabogisi litugu la tungo ya rubondo. Ngomu enepo. Wabena zungusu itu zandeme. Munga chelelo cha upeza. Unachofungu wanga cheza cha kukuma cha duba. Nubone, bone. Wana chishateli. Chine cha bandea. Musi wa chene ngomu. Ndi cheza. Unozenezo musi. Musi wa chitomo amba. Chia swipara. Nungamura uchote. Chia swipara. Unozenezo batuba afa. Nubaba na chilelelo chote. Numusaziwe abo ofara chipiri. Cha uri angarua hani ingilasi. Ngomu wapetu hapa. Dingani. Aita isu zifanyiso. Dingani. Zitanga muta. Na mingwa minji mrao. Nubuchila one wabana. Unuwapeza obe msazi. Unubaba chikolugisa chifanyiso. Unumusi boya ubumba chifanyiso. Na ufisa yone, yone ngilasi. Vai banka. Ya Yudasi Iskarioto. Ya Barea. Gaurado sene zoboli ngeza hapu. Uno ya bare hapu. Uno arikamu simrena washu. Hato tichifaiso chasuna la wenga tungwa yawe. Uno ari. Ara chapele hapu. Aringa kunjene zichifanyiso. Bezi chofarela ngacho chipinga. Sene zo auna zwingwe. Icho chova chichiru chikwetao. Na urizo zitu zora lo. Ziti ya uite ya hani.
But then one of the main things that interests me in Forest
Lawn. Bezi zwenezo, chingwe cha zitu zuluane, chine chantaka zangei Forest Lawn, chowa chicha Michael Angelo, mubadhimuluane wachifanyiso, tombola mushe, bione mbebenepo, auna zwingwe, asichabuvo.
Bezi
chowa chichi, chifaiso chabuvo chuluane, munga do ima, unanda chiseza, do chifuna, chumwe chitu chora vele seo sachone, chi imena, china chumwe chitu kacho, liafuna butsira, zwao dinga manda, litendo rumzimu ka butsira, litendo rumzimu ka muzika, litendo rumzimu ka mvelu, muzimu hote hote. Uno chumwe chitu, china chava chopa manao, na chabuvo, ndi ushandea. Zimu uka mchino, usi ulushaka wa mchino, lune naru itapano. Zimu sibaru na basiza na mzimu bemiani, wa mzimu ni abona, iyo ni dancing. Zimu nga ufana na musi, roba nayo, ulwa nayo, usika nga awari abu bili machoni ano. Gei ntandirani, apo ndi honi ushande ya hazo.
But this masterpiece,
Pezi ichi na chifanyiso cha furezi yao, che Michelangelo aaita, zozo mujera chumu chitu ita hezo, hezo. Owe emu na mulwane, unuzino ziba nga chipita chivuru cha mchilo hawe, nga owe eminji, ningwa minji ka ubada. Janu jatombo, nala mabulu, ununizwele ulibada. Nubonani, muna pezi, mubati ene mune, unataruka nyoni yawe, unachine agoringe za uita. Ene, ni ene. Inu ninga dichimbira, uno nalikae. Na ninga nichiko uruma kae lotombo. Kawa andana sa dive tsirembirini yawe. Ni vutafu tafu. Bezi kamuna. Mubadhi ene mune. Unapo, bono, takanyoni yawe. Chine akoringe za uita.
And he's trying to reproduce what he has
on. Ukoringe za upepa. Zine abanaso. Takanyoni yawe nga chibumbeo cha chipato. Icho ni chiri sicha uchigwa, hawe kama tombo. Ichi urichi itwe, nitia utoma sabudhi, urangani, unonidoteo tevera, chino tevera. Ni abona, inwininga siwane chipitha chituku toma, rido chiita nga indira. Haa, indi atenda. Haa, utia wana chino tevera kokotoro. Unotakanyo ni yawe, una icho, chino tevera. Unangasipa mbane na icho, chino tevera. Chino uitela uri aite izi. Odo te uora talukanyo ni yawe. Nga uri arina chifanyiso zbukuma zwa mushe. Bezi odo te uwa na chifanyiso cha mumburo. Talukanyo ni chawe. Chazwe mushe kukotono abezone. Chino mubadhi wakuma uwa tutuetwa. Munga mrendi wakuma. Kana muimbi wakuma. Ramuzika chimwana chimwe. Chine chingabachone. Zote zwa wakuma zitia udanga tutuetwa. Michelangelo ufanyo uwa oba na tutu eto. Yazwe mwishia zwa kuma aba chinga zone. Unuozifasha tulko nini yawe. Zwe mwishia aba e zone. Ngauralo ozidzudzanya kachipida chulwane chamabhuru. Vundekanya icho chinoteverwa. Naudisa pasi, naututula pasi, usika achiwana, kachifeso chakuma chazvine zvafanira uva zvizvone, katarukanyo yawe. Unozvene zvomusi onozviwana chote nandira yoperawo. Kudai imwe naimwe, unopeti umwe naumwe worapiwa, unomata chitova henepo, mabvudzi mamwe namamwe, nandebvu, zvote zvovawo nandira zvava zvingayo. Oimera kuda uno azvisedza. Ndierekanya ngaazvinji. Mimwaa mingi yakushumira kukondawo. Nandire ava chiteya upfara ilo bhono liti chipinga chote. Tarukanyoni yawe lazve ava chikoyoita. Itanu erekanya. Ilo bhono katarukanyo yawe ura mimwaa mingi nga manda. Uzviita uri zvisedzese dokokotoro kazvo zvava zvizvone. Ofara bhono toma. Nangandire ava chiteya ushuma uisaka ilo bhono achiti kumukanya nauita pasi. Nomusi ozviwana kae aita uri zvivhuredzee usvika zvichiva zvoperawo. Oima uno azvisedza musi achisipedza nga ayo macheroni enhamo nachandani chawe. Uno ovo tutuwedzwa nga manda musi achizvisedza ngauri bhono ratarukanyo lova loima pandawe ngazvakuma. Zve azvivona na muhumburo wezvemusha ave zvone henepo zvova zvovewa pandawe zve ave nazvo mbirini yawe mimwaa iyote na ushuma ngamanda na awaradza vutungu na uhanganeya na vasasaradzi na chimwena chimwevo fezi nauzoraro odzura henepo na bhono svika ichikunyerera. Nozvenezvo musi ichikunyeredzwa aima murau enahamura kana hamura yamuvadhi chandani chawe uno asedza icho chipato. Mitutuwedzo ya bhono leavo onolivona lauri zviitwa ani lomututuwedza ngamanda usvika tutuwedzo yemukwama usvika achiva ngatungo hawe uno aikwama obvutikanya gona uno ari amba. Zvino huna usakunyerera kaicho chifanyiso chihuru kagona kagona langa chaula. Henepo ngandza gona kainji dzidodo svika dzarati una petu ndove chanda changaone une atodo uva utsa zvingapo ngamuramusi onosvumisa icho chipinga chote rwa mimwaa na mimwaa uita izvi. Zvenezvo pasi hatutuwedzo yauvona zvokunyerawo zve azvivona mbirini yawe nakabhono lawe uno atamovona zvova zvokunyerera. Nomusi zvikunyerera ovo tutuwedzwa ngamanda ngazvo usvi acherekanya uri chifanyiso chovhuredzo chawe chiteuamba murau kaene uno aikwamisa namurenje uno auwerera amba uno chaita chisongokunyererawo kacho chava chisongokunyererawo kachifanyiso. Kane songokunyererawo chova chechachiita chifanyiso chovhuredzeyawo. Zvino kamusi katarukanyo icho chingadhiva chohumburwa ropambanawo neerekanya uri izvo zvochititisa. Hai kane zvochiita zvochava chizvone. Chocho ngauri ngamurau amimwaa miji ngaurari yaushuma ngamanda naudhidhina natutuwedzo na zvimwevo yauzviita. Litupo lawe alongokunyera ngapedzi lova lovhuredzeya uno izvo ndingazvo orira amba ngauri onovona pandawe uri ova nokona usvikerera kukunyeredza bhono lelava likatarukanyo yawe uno ngauraro pasi yatutuwedzo oita chimwe chitu chisabviwo kachitarura kachisi chamisi ochirwa uno auwerera amba. Niyavona ova chidova songoita izvo ara ova oerekanya bedzi hongoerekanya. Hovo tutuwedzo yauvona zveave nazvo tarukanyoni yawe zvodzora henepo panda hawe udhidhina hawe namaneto awe namasiku marapfu uno avharerwa nduni shangoni rwamadhuva uno kamusi ala sangweji uno arabha kayo uno aumera murau uno hai iyo asindira yezvava zvingayo zvino zvitiya utsera pasi kaichi nawo nechiko rabha kacho. Zvenezvo musi achizvivona zvotovhuredzeya zvenezvo avona ngavukuma negativhi yazvo zvava svika tarukanyo yawe yova yavukuma yova positive. Ngauralo ya pupela ngomu hawe. Unozova zwakuma nga manda lwe afanela ulira. Amba. Kane hoba uboniswa.
It was a compliment to his work.
Hoba, hoba urendo kama msimo wawe, uri msimo wawe mututuwedza nga manda, uri udova nga tungo yawe, ukwamana na uri, amba. Daimane ponda seda kachipato, ndairekanya nga awarate munafanelo uva otibea, kawita heso, vamba uri hoba umingwa mingana, yaba ione.
It was a reflection to him because
Pedzi yova iuboniswa kae, nga uri yova iudisa kayawe. Kavutsira awo mulwane, musimo awo mulwane, wazwe avachiko ita. Numusima pesoroni, avachiko no sikerera, zowa zulwane nga manda. Sinukari chanduke siatari, la Michelangelo, unorivale bugu.
Let's open another book. And read of the great sculpture.
Unukari furengwe bugu, unorivale swamubadhi mulwane. Ramanda Ote,
who before there was a world and before the foundations was laid,
we usatuwa na shango, na musu usatuwewa na miteo, ove na taruka nyoni yawe, zwe atoda.
And he wanted to make things
on his own.
He wanted to make something.
Ova chitodo ita chumuchitu ka mkuma. Heaba ubono kae. Sweza wazika angereka nyo yawe.
Chino ka Michelangelo.
Icho choka chichitaru usicha mumbulo wawe.
God wanted to make a man after his image.
Numzimu ova chitodo ita muna. Nga chifenso chawe mubadimuruane. Uno ayashuma ngae. Unori asujere njere. Musechi zivisa ka material. Zwa utoma tamwe, zwa ziti kove, unosenezo zinoni, unosenezo ziti, ziko kova ukalipasi, unositu zinji, zia zidisa. Pezi mapesoroni, musi achi alamera, nga uva musiki, ova ena, ova sangi muna zino, mubadhi, anotio jachiri chosiki wawo, urema chifanyiso, ova mubadhi wa zitu, zwa uyanga usaperi.
He was a sculpture that could create and bring Obe into
mubadi,
existence.
Obe mubadi, wea usika, uno achilisa iso, zireka eka talukanyo yawe.
Or otherwise, he can make
kananga ingwendira, ukono ita materiala, zezi talusi zawa zatoda.
And as he began to work upon creeping
numusi
things,
achitomo like chuma, upon the kukobao, mungaka pupuka tugu, zireka lipasi. And then he begins to bring it from that into something else. Then finally, the larger vessels, such as the lion's mouth,
then he brought it into the life of the
native
peoples.
Now, if you see the other panda, musiri cherekanya nga uri mutu oda achiva e.
That was a complete creation.
Yehova itsiko yo gumawo, muzimati koshuma nga ka uverera.
But finally, there came forth upon the earth
a perfection. Hoda kalpasi, chovretziao, uno icho chova chimuna.
And then he could see in that man.
No senezo okono zivona kawiyo muna. Senezo abona nabunga ene.
So now, when he looked at the
man, zino, achimuseza, ove boniso, asine mubati wawe abezone.
God had now been able to achieve.
Zimu zino okono wana chitu. Chia toda. Munanga chifanso cha ene mune.
And then I might say to this that.
Nusenezo ningadiri. Kaisi. Iso. Musoita uimuna. Hova una chingwe. Nga hae chisa aturaveresa. Chichitova chabudi. Nga uri icho. Ove echone nga ene mune.
And that's how God had been.
Iso nizine mzimu. Aba ezone nga ene mune, ova ewa uya nga usaperi. Numuna zino nga chifeso cha mzimu, ova ewa nekalipasi nga ene mune.
So he must have struck a little blow over on his left side.
Nga uraro ufanyana uva okwama mtutuba mtuku, nga hangei, asia na chamo nde chawe, uva enepo, oje jipida chicha chikwama, nga mufarisi, mfumakati.
Then he wasn't by himself. He was
zvinezvo ova isinga ene mune ova ena mumwe muthu naye uno icho ni mushumo wawo mulwane uno ene sa mumwe mubati mulwane achito dzhia chifaniso chawe zvino cha utoma ova ena chifaniso chovhuredzewo cha ene mune fedzi zvino ova ono voona uti chifaniso chovhuredzewo chova chichote ungazve ave zvone ngauraro aketekanya chifaniso chovhuredzewo ngauchirwa karurumbu uno adhisa mufarisi uno zvino uita vaviri mutii uavaveya munga mumwe muvabvi vomulwane kapetu hurehonakaho muvabvi angasiita chifaniso chovhuredze yawo chilwane uno zvenezvo achidjiya uno achiveka chitarata chisekene mumwe petu kana chidzumba murava zvipato unga murena wasi orivudza munafungitsedza kakambera uno achiveya pasi yachirundu musiri chiva zvifanyiso zvovhuredzewo zvamudzimu ari dzumbami kachitarata chisekene umwe petu rifanira unoya chedza ngaurarori avona uri ene ngamuramusi onoita chifanyiso chovhuredzeyawo ochiveha pandakeli pasi uno achiveha petu onakesawo hehava uhone ngadheni yaedheni oveya chifanyiso chovhuredzewo chawe zviviri zvichiti ngadheni yaedheni zvingava zvomutakedza hani rwe avona uri ichi chifanyiso chovhuredzewo chova chichavudzi ene ngamurava izvo riyazviwana uri o awera ovo takedzwa ngamanda ngamushumo wawe elwani uri umbulo wanga chifanyiso choperawo ndi chitroku chochinyadzawo chifanyiso chovhuredzewo chaangelo muketwa wamushe kachifanyiso chovhuredzewo hovo chitroku chechatumura chipidza chachifanyiso chovhuredzewo chawe chechabvisa muserwa uno rivavona sechifanyiso chovhuredzewo chamuta ngadheni yaedheni ngandira chava chonaka uno chomutakadza kusvika achidjiya vamwe vosalawo ari ndido awera
fedzi
musi wo vachiko awera uno achikopfupfurisa chifanyiso chovhuredzeyawo chawe svina lawe lajena ngomu uno lawana ichi chifanyiso chovhuredzeyawo chilwane uno ene ngaupfurwa ukokova pasi hambondo dzangade uno zvenezvo achinyadza ichi chifanyiso chovhuredzeyawo chonakawo ochinyadza ngauraro chawera zvino ndikoulingedza kusedza yowachi uno ndoumbera mike mudhuru wanga udhise yotsimi nga miniti dza furaru fedzi nda hongozviita uno ndonodhipedza miniti yefuraru fedzi yone ndi ribvela panda zvituku niavona zvino hatitodhi ubvundai milayo ndoitai milayo niavona uno ndindi uno hapa ndikubvunda mulayo wawu zvino dyani njere zvenezvo ichi chifanyiso chovhuredzeyawo musi satani ochifara mupfuri avhundanga kambondo huno achinya ichi chifanyiso chovhuredzeyawo ngauri ndira ye azviita zvine naozviita hani ndidojenanga manda kazvizozombedzwa zvazvo ndira ye azviita yova ichi chifanyiso chovhuredzeyawo chonewa luvondo ngaipfi ipfi la mudzimu uno chifanyiso chovhuredzeyawo chone chine chamuta chova chokwatiswa nga ili ipfi fedzi chipidza chovhundeyawo icho chovhundeyoka chavubvo chobvera nda kaulo luvondo zvineya satani chikara chauchichinyadza no zvino mungani chizvidziva zvine ndatenda kaizvo zviito ngauraro hatingatei uamba hezvo fedzi chifanyiso chovhuredzewo chovhundeya fedzi muvadzi mulwane musi onovona uwahamuta wawe chifanyiso chovhuredzeyawo ova sakotoda uchiricha chenepo chipatuo pasi naone chochinyadzeya oya ushuma ngautavanya uchipata hapu ova sakotoda uri chirove chive enepo ngauraro chipinga chote ngauri ndi ene mudzimu unohanga kundiwi ngauralo oya u shuma nga u ṱavhanya uno a thoma u fhaṱa hafhu kha tshifanyiso tsha ene muṋe munna. Zwino ri wana uri shango ḽa nga murahu ha muḓalo ḽi aḓa uno ḽa tshinyadza tshithu tshoṱhe ngauri milanga ye ya itwa yo itwa nga nyimele. Arali ni sa ḓo ita izwi kana arali ni tshi ḓo ita izwo, Mudzimu muvhaḓi muhulwane o vhona uri muna o kundelwa, o kundelwa u vhulunga mulanga, u tou vha si nga zwiiti, hu tou vha hu si na nḓila na luthihi. Nga u fara muvhudzisano wa zwikhatinyana zwigathi zwo fhiraho, ndo vha ndi tshi khou amba na muthu Luferani a re hone zwino. Nda ri fhedzi, mukomana Branham, ndi na zwithu zwinzhi zwine nda ḓivha uri zwo khakhea na musadzi aopo mudzimu muṱuku. Nda ri fhedzi, sedzani khaladzi, inwi a ni ḓisedzi, zwi tou vha zwine lutamo lwanu lwa vha zwone na zwine na lingedza u ita. Ara zwa vhukuma ni tshi funa murena, ni lingedza u mushumela nga mbilu yanu yoṱhe. Uno zwenezwo khakho dzanu dzoṱhe dzo dzumbama kha malo pa murena Yesu, ni a vhona, o ita nḓila. Ngauralo u a thoma zwino a tshi khou dzhia munna kha milanga yawe ya u amba uri ara ni tshi ḓo ralo, ndi ḓo ralo. Uno u thoma nga munna no pfi Abrahamu, uno ane Abrahamu mulanga hu si na nyimele. Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u ḓo thoma tshifanyiso, Satani u ḓo tshi wana ngauri ipfi. Fhedzi musi o tshi thoma na Abrahamu a ri ndo no tshi ita. Izwi zwi nda nyimele, a si zwine izwo arali ni tshi funa ndi a funa, fhedzi ndo no ḓi zwi ita. Ene muvhaḓi u ṱaluswa nga u vha na itshi tshifanyiso tsho vuledzeaho. Zwenezwo bva kha Abrahamu u ḓa vhokhotsi. Uno vhokhotsi zwavhukuma, zwino mudzimu khoitani u khou fhaṱa hafho itshi tshifanyiso tsho vuledzeaho tsho waho. Ngauralo kha vhokhotsi wa u thoma ane ra muwana o vha e Abrahamu. Zwino sedzani, tshifanyiso tsho vuledzeaho tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhewa kha mutheo tsho vhaḓwaho. Tshifhaṱo tsha enjelo tsha mushe tshi kha tshipiḓa tsha mabulu wa miraru kana tsha milenzhe mina tshi na mutheo. Ngauralo Mudzimu kha u lugisa tshifanyiso tsho vuleaho o tshi vhea kha mutheo wa vhokhotsi. Uno mutheo wa vhokhotsi tsha u thoma wo vha Abrahamu, zwenezwo Isaka, zwenezwo Yakobo, zwenezwo Yosefa, kudanna. Uno zwino Abrahamu o vha mutheo wa lutendo. Khariri wo vha u na mitheo mina. Mutheo wa lutendo wo vha u Abrahamu. Mutheo wa lufuno wo vha u Isaka. Mutheo wa tshilidzi wo vha u Yakobo. Tshilidzi tsha Mudzimu kha Yakobo, muṅwe na muṅwe uya zwi ḓivha izwo. Fhedzi kha Yosefa ho vha na u vuledza. Henefho ndi a kona u vhea tshifhaṱo hu si kha mutheo wa u thoma, mutheo wa vhuvhili, mutheo wa vhuraru, fhedzi kha mutheo wa vhuṋa. Abrahamu o sumbedza Kristo nga tshifanyiso, a huna zwiṅwe. Ngauralo Isaka o ita nga lufuno, Abrahamu o ita nga lutendo, Isaka o ita nga lufuno. Yakobo o ita nga tshilidzi tshawe, ngauri Yakobo zwi amba mupfuri. Uno izwo ndi zwe a vhe zwone, fhedzi tshilidzi tsha Mudzimu tsho vha tshi naye. Fhedzi musi ḓa kha Yosefa, a huna tsha u hanedza naye, hu tou vha na tshikiretshi tshiṱuku tshithihi, ngauri mutheo u fanela u vha tshifanyiso tsho vuledzeaho. Musi a tshi vhudza khotsi yawe muprofita, irini kha Farao uri vhathu vhanu vha vhavusi vha kholomo hu si vhalisa, ngauri mulisa ndi vhuṱudzi kha Muigipita. Fhedzi musi muprofita wa kale o ḓa phanḓa Farao o ri vhalenda vhawo ndi vhalisa. Ngauralo zwa ikweta, ni a vhona, izwo ni ngazwo i tshi kha ḓi ita tshifanyiso tsho vuledzeaho. Zwino mutheo wo vheiwa nga lutendo, lufuno, tshilidzi, na kha u vuledzea, nga kha vhokhotsi. Zwino mushumo wa vhuvhili une wa ḓa kha itshi tshifanyiso tsho vuledzeaho tshihulwane wo vha u muprofita, we wa vha u ipfi. Ndi a fhulufhela uri ni nga u vhala, ni a vhona. Vhaprofita hu si milayo, vhaprofita.
which makes the body. Ngauri
vaprofita vhawe ife lo kwetsedzwawo linoita muviri.
Not the patriarchs.
Husi vokotsi vaprofita vhawe ife. Mapesoroni munga otoma nge murau nge madwani amuse uno adha nge kwa vaprofita kamwe na mumwe. Uno mapesoroni achipata muviri achida tsini chipinga chote uno muhulwanesa kavone bothe ove Yohane Biblia yo amba nga uralo.
Jesus said it. There's not a man ever born of a woman as great as John the Baptist.
Yeso si amba auna munna we ave apepi wa musadzi mulwane se hani mulovedzi ngauri ova ene we akona divadza ipfi.
And then come finally the great head.
Uno zenezo dama peseroni to kulwane to yaso zote zvino zosara zwa muviri zvosoko amba.
The foundation was laid by the patriarch. But the body was built.
Muteo be wanga kotsi pedzi muviri wopatwa nga ipfi lelavali vaprofita no hapo dato yeso zote yeso odabuponi ene pomusi chipida chato chinta acho riwana kaye mushumo wa zwanda zote zwa mudzimu.
We find in him the perfect reflection of the word.
Riwana kaye uboni sofuretse wa ipfi nga ove e ipfi udala ipfi.
Now again God has the perfect.
Sino hapo mudzimu na chifaniso chofuretse hapo ungaise o amba bona ni munanda wanga chifaniso chofuretse changa tenda sumbedza nga chifaniso kazvikati zvote dza uyo ofuretse muti anokouda uno uenepa kwa imene papandanga ofuretseya. Ene pona chifaniso cha ene mune achikovonisa mudzimu ngauri o amba kaiwe nemuketo wefumi ina musi ni chimbona ni vona kotsi.
Uno
zvenezo urangani hova uipfi uno ipfi ove na mudzimu uno ipfi lobviselwa nda uno lavoniswa zve ipfi lava li zvone urangani.
Him the word reflected in the masterpiece in his own life.
Ene ipfi oboniswa nga chifaniso chofuretse yawo nga ubona dzwa ene mune mudzimu murahu hapu nga ubona dzwa ene mune chivumbeo cha ipfi nga uboniswa nga chifaniso cha munna chifaniso chofuretse yawo. Vaprofita vote vo vave nazvo keke yawo zvimwe zvote zvova zvi mukove. Bedzi hapo mapesoroni vachidanga ka izvo mapesoroni huda chifaniso chofuretse yawo muti ofuretse yawo.
No fault in him at all.
Usina choka keoka e naruti. Ofuretse unga manda. Achibonisa mupate ene mune. Chifaniso cha ene mune choboniswa kamushumo wawe.
God and Christ were one.
Muzimu na Kristo vavave muti. Usigara achive muya wawe ene mune ngomo wawe. Unozenezo na chifaniso na chipato. Zova chiti. Muzimu na mushumo wawo vadiwawo. Chifaniso chawo chofuretse yawo. He Muse, Muse Abehone, kamushumo wa Angelo, Muketwa, Wova Uka na Michael Angelo, Kandiraro, Wova Umushumo wa Ubadiwa, Wova Wofa, na Wova Waitu wa Tombo.
But you're the master builder. When he got his handiwork perfect.
Hapa mupati mukoni, Muse achiwa na mushumo wa zwanda zvawe kofuredzwa, ajena ngomu hawo.
So perfected a redeemer.
Ngauraro murenguruli wa munna ofuretse yawo ofuretse nga manda aupo mudzimu nga manda na osoraro hovo sina lunako lune rateo lutamakae musi murobe gonga ndira ketwa ya mudzimu achirawo achivofuretse nga urari na uva adzitukupadzawo nanga chifaniso cha mudzimu usika mune mulwane wea dzisapuchira wenta nga kava profita uno ova chikokunyeredza vaprofita vothe.
He was so perfect until God seeing this.
Ovo ufuretza nga manda usika mudzimu achivona izvi achimunyambudza uno avidzerera amba kunga Michael Angelo eita amba. Iniri nazo raro mako muketo ndi mayavutai ndimana tuku ya vusumbe riwana katava ya penyiso musi ene poima mushe mulayo ene poima Eliya vuprofita Dileni yote ubva kha vhokotsi, vhokotsi mulayo, vhaprofita, nobote vho ima henepo. Ri pfa ipfi li tshi dela fhasi, li tshi bva kha kole. Uno lari, uyu ndi murwa wanga, mufunwa, wo inwi ni mupfe. Uno ara vha tshi khou pfa, u tea u amba, ho vha ho sala maḓuvha asigathi, a sathu rwiwa. Uyu ndi murwa wanga, ane nda takalela u dzula khae, ndo mu vhumba. Ndo fhedza miṅwaha ya zwigidi zwina ndi tshi mu ḓisa kha izwi. Huna zwino ene o vuledza nga maanḓa, ndo ḓo tea murwa uri a kone u amba. Mupfeni ndi ene mutea o vuledzwaho, ene ndi tshifanyiso tsho vuledzeaho. Elwani o sumbedziwa zwifhinga zwoṱhe murahu kha testamende ndala. Ndi muwane tomboni pangani ḽe ḽa rwiwa, tombo ḽi ri pangani, ndi nṋe ḽo tombo ḽe ḽa vha ḽi pangani. Fhedzi iḽo ḽo vha ḽi si tombo ḽe ḽa vha ḽi songo ḓe kha u vuledzea haḽo hoṱhe. Fhedzi nga tshivhumbeo tsha tshifanyiso ḽo tevhela tshivhidzo, kokodza khaḽo itsho tshe a vha tshi nga kona u kokodza a ṋea vhutshilo khavho, vhe a vha tshi nga kona u vha ṋea vhutshilo khavho. Fhedzi o vha ḽe tombo ḽi re pangani, o vha sathu itwa munna, o vha kha tshifanyiso fhedzi. Musa o mu vhona kha iḽi tombo, o mu vhona tshipira, huno ari ndi tshipiḓa tsha nga murahu tsha munna. Ni a vhona muvhadzi, o vha tshi khou ṋea Muse, we a vha tshifanyiso tshikonaho tsha Kristo, zwine tshifanyiso tsho vuledzeaho tshihulwane tsha ḓo vhonala tshi tshone, musi tsho itwa tsho vuledzeaho. O fhira tshawe, o ṱhavhela kana, o ḓisa kha Muse bono ḽazwo tshifanyiso tsho vuledzeaho tsha vha tshi tshi khou vhonala tshi tshone. Tsho vha tshi tshipiḓa tsha murahu tsha munna musi tshi tshifhira pangani. Elwani, Angelo, o kona fhedzi u lilela nnḓa, huno arwa tshifanyiso, huno ari amba. Fhedzi nga nḓila tsha vha tsho fhambana kha Mudzimu, muvhaḓi muhulwane, musi o ita munna nga tshifanyiso tsha ene muṋe, o vuledza nga maanḓa zwe a ḓivhonisa ene Mudzimu amba nga tshifanyiso tsha muthu, a tshi khou sumbedza zwine a ḓo ita. O amba nga kha vhaprofita musi wanga tshifanyiso tshavho tshikonaho, musi o vha a tshi khou ḓisa kha ṱhoho. Fhedzi musi a tshi ḓa kha ṱhoho, o vha a tshifanyiso tsha Mudzimu, o vha a tshi khou ḓisumbedza ene muṋe. Zwenezwo o rwelwa riṋe, zwino ndi ene tshifanyiso tsho vuledzeaho tshihulwane kha riṋe, tshifhinga tsha Mudzimu, Yesu Kristo, vhutshilo vhu sa fheli. Ndelekanya uri nṋe na khathihi a ri nga zwiangwezwo. Musi ri tshi vhona maḓuvha a tshi zwifhala, musi ri tshi vhona mirunzi i tshi khou wa, musi nṋe ndi tshi bvumba, hu kha ḓi ḓo vha na u rembuluwa, hu si gathi engedzeaho ha ḓuvha, uri lushaka lo ṱuwa. Nani a ḓivha mulovha ḽa vhuṋa ḽa fulwana, Thomas Jefferson o sena ndivhadzo ya vhuḓivhusi, ene na iṅwe bodo ya vha i na ene. Uno tsimbi ya mbofholowo ya lila, uno a ḓivhadzwa sa vhuḓivhusi sa lushaka. U ya nga ḓivhazwakale na khathihi, a vhathu vha na demokirasi nga tshiwo tshifhinga lwa miṅwaha i re nga nṱha ha 200. Uno uyo wo vha u 1776 nga fulwana ḽa vhuṋa. Ro selwa nga miṅwaha ya 10 fhedzi. Na i ḓo zwita? Hai, i nga si kone. Ni a vhona, miṅwaha ya 10 uno ara tshi ita, i ḓo vunda ḓivhazwakale yoṱhe. Uno ri vhona nyimele ya tshifhinga, ri vhona nyimele ya vhathu, ri vhona nyimele ya polotiki, ri vhona nyimele ya shango. I nga si kone u ima, i tea u nupela vhunga Titanic i fanela u tsela fhasi. Ngari yavho i ṋea lufhera, lushaka luthihi lu ṋea lufhera luṅwe vhunga lutshiwa. Uno uyu muvhuso u fanela u wa, na muṅwe na muṅwe muvhuso u ṋea lufhera uyo muvhuso no khou ḓa, une u nga siwe. Ngauri ri ṱanganedza muvhuso une u nga si kone u wa, nga kha tshifanyiso tsho vuledzeaho tsha Mudzimu. Tshifanyiso tsho vuledzeaho. Mudzimu musi a tshi musedza, o vha o ṱuṱuwedzea nga maanḓa, o vha nga maanḓa u mu vhona nga nḓila ya sedzea, na u mu vhona tshivhumbeo tshawe. O vha o ṱuṱuwedzea lune zwa ḓo vha tshifanyiso tsho vuledzeaho tsha murengululi, Yesu murengululi. ngaurali mudzimu uitela uri ariwe ene mune ngauri ubadela chigwebo cha ene mune mudzimu na Kristo vha muti ngauri mudzimu do kona uriwa kha chifanyiso o kona vha na luswayo uni ndi ngazwo se ori ro mutama oriwa nahone o tambudzwa nga mudzimu naho zwo ralo o vhaiselelwa pambuo dzashu o pieselwa vutshinyashu thamu ya mulalo washu uno ikaye unonga nto dzawo ropodzwa chifanyiso cho vuledze yawo ene mudzimu munna mudzimu kha ene imofia o shanduka ubva kha tsha nta ha tsiko ya kabono uno bono lopangelwa ngomu wa chifanyiso uno chifanyiso cho rwiwa uitela uri tsha nta ha mupo chikono tetshelesa vhuḓipfi ha lufu chifanyiso cho vuledzewa tsha mudzimu hongo kona zwita kha mushe hongo kona zwita kha vhaprofita yesaya we a sewa nga dzisa u swika a tshi sewa zwipiḓa hongo kona zwita kha vhaprofita vhe vha kandiwa hongo kona zwita ngauri hongo kona zwipfa ho vha tshi tou vha mukovhe wawe fedzi kha hetshi chifanyiso cho vuledzeaho o vhe vhuḓalo ha mudzimu muvhilini hongo kona panga mushe fhedzi o kona panga vhuvha hawe hoṱhe ngomu ha uyu muthu uno a thetshelesa lufu a tshi itela lushaka lwa vhathu loṱhe chifanyiso cho vuledzeaho tsha u vha mudzimu mudzimu o ṱuṱuwedzwa nga u ḽi vhona u vha murenguli wa tshaka dzoṱhe u ambela avho vha re nga murahu ha mafhungo vhe vha vhe phanḓa na zwino fulufhedzo dzoṱhe dzo ṱangana khaye o vha etsho vuledzeaho tsha zwo vuledzeaho zwifanyiso zwoṱhe zwo khunyelela khaye murenguli wa lushaka nga Rute na Boasi muṋei wa mulayo washu bva kha thavha ya Sinai profita washu a bva upangani musi a tshi bva thavhani musi a tshi bva phangani musi a tshi bva vhutshiloni tshoṱhe no a vha muthu chifanyiso tsho vuledzeaho mudzimu tsanga tshikati a tshi khou kokodza nga vhukotsi una a ita pulatifomo yawe uno a vhaḓisa nṱha vha tshi bva kha zwithu zwo fhambanaho zwine a ḓo vhea uyu mutheo khazwo khawo u thoma u fhaṱa ipfi ḽawe vhaprofita uno zwenezwo mapeseroni hu bva kha muprofita u vuledzeaho mutheo wo vuledzeaho bono ḽo vuledzeaho ḽe mudzimu a vhe naḽo uno zwino itela uri tshi ambe ene ndi ipfi uno uri ipfi ḽi ambe u fanela u dzhena ngomu wa chifanyiso uno zwenezwo u itela uri chifanyiso tshi ambe tshi tea u rwiwa u dzhena ngomu wa chifanyiso uno zwenezwo uri ambe murengule o vuledzeaho zwifanyiso zwoṱhe zwa testamende ndala zwo kuvhangana khaye unga ndo amba ḽila ḓuvha yehovha wa testamende ndala ndi yeso wa ntswa ee vhunga vhunzhi hanu munna vhasadzi vha kale hanga ro vha ri tshi anzela u vha na umana na shango vhunzhi ha u ṱanzwela ha matshaina musi aya matshaina a tshi thoma ngomu vha bva ngei khunzikhunzini ya vhukovhela vha tshi khou ya vhubvaḓuvha vha tshi ḓa vha tshi bva ngei shangoni ḽa vhubvaḓuvha vha tshi khou tshimbila nga iyi nḓila no musi vho ita wa vhe vhathu vhe vha vha songo ḓowelana na luambo lwashu na nḓila dzashu fhedzi vha vhe vhana vhavhuḓi vha hune vha ṱanzela hone uno vhone vho kundela ṅwana thikiti nga uralo no vha ni tshi nga wana bege yanu murahu ya hune ha ṱanzelwa hone fhedzi mutshaina ḓiwanela tshivhalonyana tsha garaṱa ṱhukhu hu si na tshithu khadzo na luthihi ngauralo musi ni tshi dela hune ha ṱanziwa hanu u ḓo dzhia i garaṱa uno a i kerukanya nga iṅwe nḓila uno a ni ṋea tshipiḓa tshithihi uno a vhulunga tshiṅwe tshipiḓa uno zwino zwi khwine zwiṱuku kha zwine ra vha nazwo zwino ngauri musi ni tshi ḓa u vhila zwe zwa vha zwi zwanu izwo zwipiḓa zwivhili zwi fanela u ṱutshelana ino kundela u zwiedzisela arali no vha ni tshi tea u ralo a hu na nḓila ya u zwi ita ni ni nga kona u ita dzikopi dza maṅwalo fhedzi ni ni nga si kona u edzisela wo kherulwa uwo u tea u eḓana kokotolo na tshiṅwe tshipiḓa ngauraloha zwiambaro zwanu zwo tshikafhalaho zwe na ḓa nazwo no vha ndi tshi nga kona u zwi renga nga ii thikiti ngauri yo eḓana na thikiti ye ya zwidzheniswa musi mudzimu nga kha vhaprofita na nga fhasi ya mulayo o ri aṱulela u tshinya no mulayo u si na tshilidzi u to ni vhudza fhedzi uri inwi ni muita zwivhi Fezi musi Yesu oda vuponi ove kunyelero ove ekunyelero ya chingwe na chingwe che mzima fulupedzisa ove ufulebze hao chifezu chanda hao cha fulupedziso nga uraro wa fulupedzisu zote za testamene ndara zosikero ka Yesu Kristo. Zokundelo sikero kamushe, zokundelo sikero kamungo wa profita, peti zosikero kachifanyi socho vrete yao, lome cha zote zela ambori, liko dova zone.
So will the church have to be.
Na uraro chivinzi chidotea uandana, na chingwa na chingwa cha mzimu achipulpetisa, chifanyero vachipida, checha ruangacho.
So if the original is the word,
ngauraro ara chavu pochi ifi, ngauraro izo zivurungwa, zo jiwa okalo, zidova ifi, uye dananasia lalo. Ngauraro wa chaymen, nova nichinga kona ubira, une murayo, uwani hatura, naone warinova nina chika, naone nova nina murandu, unuwavo chinga kona univea jere.
But when he came, he was
bezimusi achida, ove edani chacho, chechava chichingani visera nda, unochani buisa, uva tikiti yopelelao. Tengule mzimu ava ono prufetisa mrau, ngadeni ya ideni, veu yao idolumato ya no, pezichi rete chawe chidoluma, lumato yawe. Sinori wana chichifanzo chofreze yao, che mzimu ava ono chifetisa.
Now,
we know that he was all that was promised.
He's all the promises
all the zote.
Everything that God had made a promise on, thy seed shall bruise the serpent's head. Now, he could not bruise it with the law. He could not bruise it with the prophet. But he did do it.
With the woman, she became the masterpiece. Christ.
Ove
tomba le Daniel alibona loko kodzelwa ndatava. Ove enewe abachingarwa ndi enewe akono luma uluma toya Noa.
His life matched exactly the life.
Vuchirawo home cha kokotoro, vuchirawo Muse, vuchirawo home chana na Davida. Kari zibone arazova zoralo, arali ove chipida cha ufanyisa.
Notice David.
Jani Davida, kosi olandulwawo. Ngantava tubawe, oba ngalimu duwa, oba, mroo ofwe kamchinya ilano, na e, unu apande kana na wone akete kanyambiza Israel.
And he was, David, was drove,
unu oraro, Davida, apandero kana apandero ngabatu wa ene mune, kuruno ni yawe.
And on his road out.
Uno musendile ni yawe uva. Hovo na muna we avachi mubenga. Uno achiko chimbira enepo. Achiko fela mareka Davida. Iyo mulindi akokoza banga lawe ari. Nidoricha iyo toya mbia. Ichi tulakae. Ya fela mareka kosianga.
David said, let him alone.
David ete. Musimo mubuzori auzite.
Don't you see?
Na aniboni muna wa matungu, adibonga butungu, uima bunga ungu, panda babeburi, oba upumurela. Vone, o amba eso, tangwe Davida hongo zidiva, zi abachiko uamba. Bezi ngamura ino, todo sika ya madana matanu, ya rati ngamurau, kana stukunyana. Mura wa Davida obachiko pira, kaya onga sutara tazufanao, unu afero amare.
Jani
Jesus of Pereira Musi Davida, Achivakayawe, Achivakayawe, Musi Achivam Enereki, Naono from Tubani Awe, Uno Enemus and Achiwam Rao, Uyomuno Umbera Murado Nakachero.
Even those who smote him will see him on
Abu Bevamura, Badomubonanganuva, Musi Achibuya.
We find
Aswana Zenezo Kayosefa, Uri Yosef Ovem Tugano Pegongandira is a Fesuo, Waupeza, she is a Fesu Jamteo. Hechi fazo chofrea ochava chichiko yopatu waone. Zida zichivaka rutendo na ufuna na ukachera. Zida kazofreze yao. Nunga uraro zo ita ufamile njeni uya urangani. Zida kazofreze ya Kristo. Jiani njele uova ofanyisi waka Yosefa. Ntamu teo. Wafurezo chote kaa bobote.
We find that Joseph was born to his family and he was
Riwana uri Yosefa obebelwa mukani wawe ova enga musadzi wa mulayo zvakuma we ave mfumakadzi wa Yakobo. Njani jere nahone uri musi achibhegwa kwetsi avo vamufuna novakomana vavo vomuvenga husina chivangi. Ndingani vomuvenga ngauri ova eipfi. Ni abona muteo, ni abona ndire toya muteo yata. Zvino sedzani toya muviri ichida. Zvino sedzani toya musero ichida. Ova eipfi. Unova muvenga ngauri ove muboni. Ove nena panda zvitu, uno avabudza zvabvelera. Aurondi kuti zvolenga hani, zvobvelera ngandire fanawo. Unonga uva wamuya akaurwa kavaratu vawe vovo teya vomufuna fedzi vomuvenga ngauri ove profita naone ove ewamuya unova muvenga. Jani jere orengiswanga maseta silivere atoto swika furaru aposerwa musereni uno ajiwafa fedzi abviswa musereni. Unonga ichichipinga chamulingo ngomujere mufarisi mulwani wandu na mubaki ri azdiva uri mufarisi mulwani wandu ochidzwa uno mubaki akhera uno ndunia jere Kristo kachipambano muti ochidzwa uno mumwe akhera mavhemu maviri vaiti vazokwekeawo vaviri. Unoro jere njere uri ochiwa jereni yawe uyakachanza chaula cha farao. Uri usave na munna weakono amba na farao ngaka Yosefa pedzi. Numusi Yosefa oti wakayo kurunoni ya farao na ruparapara rorira karote la Egipita mututupa wodha unowari kotamisa gona mwe na mumwe Yosefa kouda. Zidova nga uraro ka Yesu ngandire afunwa nga kotsi uno avenga nga varatu avo vadenomineseni husina chivangi orengiswa maseta furaru asilivere sazvizva vazvizvone uno apangwa musereni achidyiwa ofa kachipambano mumwakedzo uno mumwe achidzwa uno atsidzwa kachipambano uno adzudzwa kachanda chaula chamudzimu kavulwane muya muulwane woboniswa oka ene uno hauna muti ane angakona kuamba na mudzimu ngaka Yesu Kristo pedzi. Zvierekanyeni numusi achituchera ekurinoni uatoma uriparapara rudorira unogona limwe na limwe litokwadama uno rurimi rumwe na rumwe rudobhura. Erwani ove murwa wa vuando chimwe na chimwe chaaita chova na vuando uri kana yo vaijere kana cheavaichone chobva. Unoongo purifesa vana vawe uri udaita chimwe na chimwe uri chishume zvavudzi uri kana ovo vulwadze nduya jere rufu vutungu chimwe na chimwe chichava chichone uri chitoshuma zvavudzi kaavo vanomufuna. Osipurifesisa unozvifanira vanga uraro zvitevo vaone ara zvichiamba nga zviga zvoamba narine ngaye ove chifanidzo chobvuredzero chamudzimu. Zvinori abona pa nahone uri musi achida apu erwani Yosefa ngadzumbururo otsidza shango ngauprofita hawe vulwane shango lova lichidova lonfa ari yo vaisongo vahone kuitira Yosefa noshango lova lichidova lofa ari wo vasongo vauitira Yesu ngauri mudzimu ofuna shango zvingapangapa veanekedza murombe kwete wawe pedzi uri ane atenda kaene asirove. Mudzimu kouvulunga vuchiro ndingaya panda na panda ngauri ene ova chitova pedzi umecha Davhida ova chimecha na Mushe ova chimecha na Eliya ova chimecha na Yosefa chimwe na chimwe chosumbedzwa kana kuambiwa ngaye katestamende ndara choitwa chomechawo na icho nandi mini. Achikosumbedza murengi uri wovhuredze yawo izo rova richingaveya zviyambaro zvacho zvakare zvatsika ngomu haune hatanzverwa hone raya razvivira hapu zvotanzviwa maropani angwana. Riyakonovira zvire zvasu uno chimwe na chimwe chaachifera ringachivira ngauraro ova eifi lovhuredze yawo losumbedzwawo. Zodakadza mudzimu mubati mulwane umurwa na uzita ngandira iyi amubona kaisayapa kungandichibara rine rote romutama roremburisa chipato chashukaye auna lunako lunenderera mutama mwe namuwachiko amba ngahae achitamba ngahae nendi amba ngahae zvino ngalino dhuva mwe namuwachiko tamba ngahae ningabona rine romutama romubona utama zviamba usedza rine romutama orwiwa naone otambudzwa ngamudzimu nawo ene na ichi ochiterani ovaisiwa uitera pambuwo dzasu olumerwa muchinyi hashu zvino rova richingabvera panda napanda ngaizvo bedzi ndiyatenda uri ndina chifanyiso chazvinoenda koamba zvino mudzimu achikopata hapu chifanyiso chavo chovhuredzeyawo bedzi risongwangwa zvauri urangani musi achirwa siya la adhamu odya chimwe chinhu kasiya lawe.
The smiting of Christ was for a cause.
That he might take from him. Hova uachibangi. Uri akono jekai muti. Uba muta muserwa. Mujeka muserwa.
So when his masterpiece was perfect.
Nga urero musi chifaiso chofretzeo chawe. Chichitwa chofretzeo. Jenezo odo teo chirwa.
To take from him. Not another piece.
Ujiaka ene, usi chingwe chipida, usi ingwe tsiko, bezi watsiko eneo nti. Goma na wangani songo ele kanya ruvinga ichi, bezi ele kanya nilwa miniti.
If he took from him the original creation to make the bride,
are ene ojiakae, tsiko ya buvo, umuitela muserwa, nakati hongo ite ingwe tsiko, ojiakpida za tsiko ya buvo.
Then if he was the word,
zvinezvo arali ova eipfi namusero ufanira uva mini.
It's got to be the original word, living God in the word.
Utea uva ipfi labubvo mudzimu achirawo kaipfi. Kimberly, Africa Tshipembe, ndurutindo va ndichikosedza diamond ndirayedza bviswa mavhuni ndodzivona dzienepo kunga zvavudi musupiritendendo wachimera kana wamaini ove emumwe wavanei vamadzuro kamudhuba watapero ndadzivona dzidiamond dzonewa mutengo wadhorara dzamaume yazvigidhi dzopakiwa petutii bedzi adzongovuya dzapenya nanga pasi adhuva ndari kamusupiritendendo wamaini ndari ndingani dzizapenyi ari mune wanga azviyatutumurwa zvifanira kutumurwa zvenezvo musi dzonotumurwa zvenezvo dzivonisa chedza kezvo chifanyiso chovhuredzeyawo chifanira kutumurwa dhiani jere utumirwa mini nachipidza chotumurwa hai chipidza chotumurwawo choitwa nganerete ya Vic Troller
nonerete
ya Vic Troller ive waka rekodhe ine yava muzika usaboni kashango bezinerete ndi ine ya ubvisa ibvisa tharutsedzo ya ngoho ya ipfi mutsurawo metsa naha vathu vothe zotakadza mudzimu umurwa uno zvino ndingani omurwa kuitira chenecho chivangi chitii odzoteurwa adhamu zvino rine rivona orwiwa orwiwa ngamudzimu naone otambudzwa ngwana yovhuredzeyawo yamuita zvivi vaita zvivi vobudayirawo chone chifanyiso chovhuredzeyawo.
For nearly 2,000 years,
zvino kamimwa itodova yazvigidi zviviri mudzimu ova tsikomuitera chifanyiso chovhuredzeyawo
because he struck at him
ngauri oro adhamu uwana ma chipidza chabvawo kaene chipidza chawe mbabvu yamuitira mupfumakadzi uno icho chifanyiso chovhuredzeyawo chiyakwama Calvary owana chipidza chawe utova testamende ntswa ndi zvenezvo pedzi okunyaredza testamende ndara zvino ndi testamende ntswa chimwe chipidza chinotea kunyaredzwa niyabona ntswana ndara ndi munna na mfumakadzi niyabona unozodziya ntswa kausu ndara usumbedza ntswa Kristo uwadza chifanyiso chovhuredzeyawo kukunyaredza izvo zvino musero wawo udokunyaredza chimwe na chimwe chere ka testamende ntswa chimwe chifanyiso chovhuredzeyawo chikoitiwa ungazomudyera mimwaya yazvigidi zvina uita chifanyiso chovhuredzeyawo zvino onoita vamimwaya inotodo swika yazvigidi zviviri achikoita chimwe chifanyiso chovhuredzeyawo Musero wa Kristo, chimuchifaniso chofuletseyawo, nga uchiita nga uralo, uachiita nga ngona yawe, isachandu kiona kati, yene ndila ntia ita, chifaniso chofuletseyawo, ifilawe. Iyo ni ndile ine aita chifaniso chofuletseyawo zwawe. Nga uri anga kona pezu wa chifaniso chofuletseyawo, musili ifilo fuletseyawo. Chika ingwena ingwe, utafutafu, sitavi, sitofundea, bezi matatuna lipasi sidoroba, bezi lo ifilinga sidoroba na kati. Inu erwani, kautungula diamond, iyo nitia ubana chishumiswa, chofure tzeo chao zuita ngacho, asichiwa chipidhavo chine chato zuita. Ndono wana tani za zikui, chuburwane zichipira ngakaso, uno za susuru za ito tani kuru, zapirisa yo diamond ngakayo. Hai, asufundi diamond, ito tumurwa. Now, ugeta sunesti, ngangona isashandukia wena kati, ria wana kama lake ya buraru, ori ni muzimu na atishanduki, angasiko na shandukisa ngona yawe. Chunobunga otomeka Abraham, ngamura uwa achifanyi iso chofuleze wa chautoma, otomeka Abraham kamteo, upata chumachifanyi iso chofuleze yao.
He started on the day of Pentecost.
Otomanga dola Pentecost. Ufata chimwe chifanyiso chofuletse yawo. Mbeu ya buvo. Ifi. Zotomanga chimwe cha utoma.
What was it?
Nayo ba imini. Mbeu ifi. Ifilobo na zwao. Purpeso ya newa. Yoele ori. Sido kunyela madwene upesele. Uralo mzimu. Lido sura muya wanga kanda mayote. Varobando na bananyano vato profita. Muna wanu wakaro dola la miloro. Mutanga wanu dobona mabono. Sine adoita madwene upesele. Zubiri. Mingwaya sugiri zubiri ya upeza. Jani jere. Unosoto masazo abufo. Unga yeso amba. Ifila mzimu nimbeu ya mzwari ya zwara.
And he was the sower.
Unoove mswari, mbeu yova iifi.
Unujiani
njele, mbeu imwene imwe ine azula yote. Nakati haiti chitu, iti ya wena mafunu disa ufereza hayo hapu. Unu imbeu, ichechubito, chofreze yao, chowela pasi mafuni ngeina siya Roma. Musi chichiva denomination. Sinobadivazo kare, erwani. Nuweni wane na kweo fa ite ipi. Itoleni unani wanu rusi arari iyo isione. Chivito chofange na siya Roma. Musi chichi chazi dogma na zindera. Pujirone haifila buvo.
What was it? God had showed by that first church that
na wawo mini. Muzimu osumbeza. Ngaicho chivito cha utoma. Uruove muzimu.
He had a church perfect.
But the church, like all others, is falling to the ground.
Now,
sino yo wera mafunu uno yafa. Na one ya chinyaira kure. Inuni adiwa ndobara bugu pano askare. Mungo ongwara bugu. Uno ari. The silent God. Nini nga divano ibara ni ahangwa, ni ere kanya uri Brambeck. Ai, atitei, atinango uri ndinyi, oi ngwanao, besi atikonu erero, andinayo mkudere ni anga. The silent God.
Said God 2,000 years ago.
Ori mzimu, ngaka mingwaya chigidi ya zukadu zosu parao, ozula together. Unonakati asisu zuluse chanda, unaseza wafera rutendo, wapulifezeo bachiamuni ndini wazinau. Unobapiswa ngaba Roma. Ubula wa achaka zote. Vasajibo furosu ya mbaruzabo. Vavasamurilo kama buzi abo marafu. Ngachigontiri. Unobapisa. Erwani mabuzi mafupi. Ato mautomange Roma. Unobasajibo krese. Wove na mabuzi marafu. Ngaurarobo. Vova adipela chigontirini. Unobapisa ngamurilo. Unobapisa. Unobone pezi. Vafusha zindau.
No
uyimungwaru uvela panda na uri. Na ungapi uyo mzimu.
Oh,
mpofu wa munda ngachungo chipinga. Nani zidibu uri yombeu idotea ufa. Hongo ringezo wa rengurura na kati. Vote la pasi gundoni. Vote la pasi. Vachiko vamaropa na ufa. Vachiko mea machiro avo. Ningani, hoba umbeu. Yodote wela ngoma funi bunga. Chautoma, Yohani ya fumimbiri chiribuza. Tore ya goro. Iti ya wela ngoma funi. Nohene po yafa. Usu ufa pezi. Pezi usina. Fezi zituki yo dinomneseni. Yosu diwa uri wabuchiro. Hobo chika diwa ngomu henepo. Na ochivizo kachone. Chine. Nanga iyo korwana ya nisia. Ya maduba fumitano wakane zano ya maropa politiki. Musi abo baristo rikati. Vachi jena ngomu. No vachi todo tavera izi. Zama imo mahuru ngomu chivizoni. Uno vaprofita. Vavaka panganepo. Vachi kola miroo. Nazo putero wanga mikumba ya puka. Vaprofita vakuma kuma. Uno vabasure randa.
Wow, the seeds got to fall into the
Mulandu mbeu itea uwera mafuni. Itea ufa.
It died in the dark ages.
Yofa nga sukati za sisi. Pasinga pasi ya chika yosiparao. Wele kanyori soba zotua. Nia diva Yohani mketo ya fumimbiri. Nimana tuka ya fumimbiri ina. Yesori ndani ya musitoro. Ya goro ichi wera ngomu mafuni. Izurai ote.
And the first church was that reproduction.
Uno chivizo cha utoma. Chova chiyo mbebo, uyo muselwa, iyo mbeu, ilo ifilobo na zao, lela wala mafuni ngei na siya Roma. Teja na sali chivizo, bukatia chaka zine zado, fa izi, ngeyo chika yamu, ni izo tinomine cheni.
There's where the word was crucified.
Ene pwende ifilaba mbiwa, unova tangane za zidogma.
And for
Unorwa mingwa ya madhana na madhana zukati za suisi. Manda na uvona zwa ifi. Zoba zo zumbelwa shango. Ukatolika peze obusa. Rile izori azdiva. Unga ubara diva zwa kare. Ukatolika peze abusa.
But you can't hide a germatized seed.
Peze inui. Ningasi zumbe mbeu yome zwao. Iti ya uda.
Because why the great
Gauri mini, mubadhi murwane ukamshumu, ukeopata hapu.
So he,
Gauri ene, beu ya wera pasi ifi.
When we see St. Paul,
Musiri chivona Paulo mketwa, Petro, Yakobo, Yohane, bote abu bongwaro ifi, unobongwara ifi, leva lingwara, liachira, Uno lachiriwa, na one lachiriwa. Uno musiri chiwana nga mrawa musi, ziji tomo viva, Yohano tomo ngwana nga mngwaro. Opo sero kachita nga zime, japati mosi, nga mrawa upiswa, nga mafura nga awara zafu mbili ina. Pezi ifilifanila uda, ziti ya umwariwa. Abongo kono vili samia mketo kae, nga mafura, nga uraro ada, mshumo ovo songopera, ofarufuwa mvelo.
Which was a disciple of
Polycarp, where have been funzi owa Yohane, oh what I feel ya panda. Uno vaka Polycarp, ada Irenaeus.
And Irenaeus the great.
Uno Irenaeus, muna murwana wa mzimu, otende neyo makungu madipane ratenda, ifilo viva. Chivizo chikoringeza uchivisa. Mapeso nisodaka nasia Roma. Uno hene pocha wena mafuni. Gamura matini mketwa. Uno avurawa. Matini mketote ene chene chiti, chine ratenda. Oima ya chene chini chiti, doga tia mia mketwa, doga tia ya madhi zina la Yesu. Oima kachidi chene chiti, chine raita, uno ova mprofita, uno atenda filo mzimu nga utaro.
Numa
pesero ni bovambiwa, nuba kwenyele tuwa mafuni, nuba vewa hene pola mingwa ya madhana. Usika uchisi nisa cha nganda, beu, mibili ya kari yosine na kule. Doba ndinge angel mketwa, kazwaro zwa ngapasi, unundabona eva afa, na marambo funde awo, na chingwe na chingwe. Mapeso nivo sina, usika marambo abo ono tuwa, bezi mchilo abo buche wone enepo. Toro ya goro, yeye wele ngomu mafuninga, ye kolonia nasia, ya tomo mena hapu, kama Martin Luther. Unga ingwe tore niko uda kana goro. Ngamura musimbeo ziji sina. Uchirobu wa velera. Unobutomo vera ngama tinluta. Na oetani chidu cha utoma. Ora ndura dinomine sene ya katolika. Agwara belo roka keya. Nga uri olivoru gawa bado chila ngaru tendo. Na oba humini. Uchirobu tuku musina nungo. Hea meza matavi matukwa sigati, abobobewe mulutere. Yone sokuma ibonari chinga tore ya uwe na mafuni, pezi mchilobu kofazu ino. Zenezo yakarutanga, zenezo abverani. Madhuvani John Wesley, na oetani, musi ofisa kete pato. Odzirana ifi, unozoetani. Valutere votudzanya, unovaita dzangano. Ngauraro wawa chipinga cha uri chimwe chitu. Chite, chifanyiso chofuredzawo, chigopatiwa zvino. Na oetani, na oetani. Oro na chuchivito cha Anglican, chovaka chandururo, samarele fuzi. Nazo wazimini, mbewi dela mchilo, iku waru wazino. Sino rutanga, rubona lisa mbewu, na marele fuzi hararo. Sino baratuwa Pentecost, waka chaka, nito danichitetele samkumana wanga, ara uyu umuleta wapeza, unenda the urera, uyu ndi chifenso changa chofreze yao. Nani ajela njele musi goro ii, toro ya goro inowela mafuni, musi jitomo bumba, mrawa toro yayo, yayo hapu. Setani velo, mvelo kokotoro, ni muzimu, muzimu achiko shuma nga mvelo, ni zota zine angakona. Vezu pakamfu selezo ya Pentecost, ungabachele kanya, hobo mbeu, yowa isione. Ino setani, vezu chumachirichi atha tonga mbeu. Chinesize sani za Yesu amba, kama teo mketwa, ya ufumbiri ina, ni maratuku ya ufumbiri ina, uri mimi ya mibiri nga maduwa upesera, ito batini nga manda, rune ya topura banangi wa arashukona zea. Zina ulorutanga arungi chimwe chitu munga mbeu, na marele fuzi hangi mbeu. Pezi jani jere zino, usika duwa la luta, pezi nga duwa la upezi sera. Chili cha utoma, unabarimi wa gorobo zuro hapa. Chili cha utoma, chino dachika mbeu ya gorobo. No wani chila kuto elekanya urini mbeu. Pezi nandi mini, ni ganda. Ibumba chili chituku, nga nda, munga ufara mbeu. Ibumba ganda, pezi gumbasi mbeu. A ibi ya vase marelefuse, kana rutanga urabaru zone. Ndichi wari cha uchilo pezi, toro ya gorou, senezo, Yohane mketo ya ufumi mbili ni abona, Yesu achiko amba.
The wheat, after the tassel, after Wesley,
gorou, ngamura wa marele fuzi, ngamura wa Wesley, achiba na ganda, ine abacha panda panda, unga toro, ya chumwa chitubo. Ganda linga toro, enge ziao, liko udaro enge ziao, unga toro, chipinga chote, ilolo jena mafuni. Numusi chiferera rutanga, runa buchilo ngomu haro, betiyone ngo asitoro. Ide chifaka marele fuze, mufura, yone kadiwe sitoro.
And then it comes forth the husk, and it's just in the shape of the wheat. Just exactly like the grain of wheat.
Uno ida saganda. Uno ito uwe inga chibumbeo cha grow. Utonga kukotoro. Unga toro ya grow. Pezi na osoraro as grow. Utofana nga chibumbeo chene choro freze yao. Vapende koste. Vaa votofana na grow ichidoraro. Mwena mungu wabu uwa achivaka mungwe. Achivaka mungwe. Pezi watu wachiwari. Waya katinomineseni.
And that's what Pentecost did. Went to the denomination.
Uno izo dizo Pentecost ya ita. Yoya ka denomination. Uno namu Pentecost kwetani. Musi chifabu nga toro. Yoya nge mrawu. Unga kanzumula fumisumbe. Kaimu ya kara zi denomination. Izo dizo ni kokotoro mini. Izo dizo Yesu amba. Sino sezani mapungu madhipa. Ako yofanga ka Luther. Kaka Wesley. Ngomu Pentecost. Nge maduena pesera. Zito pura banangi wa benebo. Arashukona zeya. Banangi wa.
Pentecostal brethren, can't you see?
Oh, baratuba Pentecost, na anivoni. Goroka utoma ayo urangani. Ito ngambeu, musi chitoma bumbabu ngambeu, pezi ni ganda. Yo denominate kukotoro, ya ita zono stizeva ita, geno pasika luta. Kanzumbule ufumi sumbe, zisumbe za zono stizo, za zivizo.
Now the grain seed, in the original,
sinumbeu ya toro, kaya bufo, yowele nge inasia, ngariyowe denomination ya utoma.
Notice, here, the life that was in the stalk,
chani jayapa, uchila haba ukarutanga, marele fuze, ote zinobu gumaka mbeu.
The life that come out of the original seed,
Vutshilo vunobva kha mbeu ya u toma vhuḓa kha nḓila dzo fhambanaho, nḓila tharu dzo fhambanaho, uno zwenezwo ha humela murahu u swika kha nyimele ya vhubvo yayo. Haleluya! Yawe nene, nene mto takaleso shangoni, lwe mudzimu a mutendela u vhona ichi. Sedzani uri vulofule dza hani na izwi mvelo zwi shuma fhethu huthihi. U to fana na musi ri tshi sumbedza mvuwo, u ṱavha ḓuvha, u kovhela ḓuvha, u ṱavha hafu, ṱari ḽi tshi bva kha muri, fhasi nga ngomu, sama ngomu wa mudzi, uno zwaḓa murahu nṱha, uno ṱari ḽi ḓa murahu, nṱha nayo hafu, i wela mavuni. Vhutshilo ha muri vhu a vhukokota murahu, kalisiamu na potasi, uno zwa zwi ḓisa nṱha kha ḽiṅwe ṱari hafu. Ni a vhona mvelo yoṱhe, tshiṅwe na tshiṅwe tshi a shuma henefho, na ifi ḽa mudzimu. Nungei kokotolo yo vuledzwaho kha izwi zwivhidzo zwa tshivhidzo. Itsho ndi tshone tshitisi, nie mukhetho wodza uno wa ola hezwo zwithu, uno wa zwi ita nnḓa, u tshi itela riṋe nga nḓila ye a ita. Izwo ndi kokotolo. Dzhani dzhele hafha, vhutshilo hafha vhu kha ganda, kha lutanga, na kha malelevudzi, ganda zwoṱhe zwi kuvhangana kha mbeu. Uno vhutshilo hafha vhu kha lutanga, ho ṱuwa, vhuṅwe ho ya kha vhuṅwe. U itwa vho lugaho, ho ita nḓila ya khetefadzo, khetefadzo yo ita nḓila ya ndovhedzo ya muya mukhethwa. Ndovhedzo ya muya mukhethwa yo ita nḓila ya muya mukhethwa wone une u ḓa henefho fhasi kha u vuledzea murahu kha ipfi hafhu u ḓivhonadza wone une. Fhedzi ndi denomination ifaho vhunga vhutshilo kha Luther ho ya u ita Wesley, uno bva kha Wesley ho ya kha Pentecost, uno ubva kha Pentecost u ita mbeu ya vhubvo. Uya kha Pentecost vhubva kha Wesley u swika nga hetsho tshifhinga. Zwedzo Pentecost i bve kha Wesley ngauri yo vha isi denomination, Pentecost yo vha i yone. Zwenezwo Pentecost yo ya u denominator, uno nayo itani, ya rembulutshela kha ganda, yo vhona tshiṅwe tshithu tsha vhukuma. Nnyi na nnyi, na ndi vhangana vhono vhuyaho, vha vhona mbeu ya gorohu tshi thoma u aluwa. Na ndi tshifhio tshithu tsha u thoma tshiṱuku, tshi tou fana na mbeu. Fhedzi ndi ganda, ni a vhona stage zwiraru, lutanga, malelevuse, kana muvula, zwenezwo ganda. Na zwenezwo bva kha ganda, hu ḓa mbeu ya vhubvo. Ni a vhona hu si mbeu, ho vha vhutshilo ha mbeu, vhu tshi khou aluwa nga kha ichi, u ḓa kha mbeu. Amen, amen. Nani a zwi vhona, na ndi mini, vuwo. I tshi ḓa murahu kha tshifanyiso tsho vuledzeaho hafhu, vhunga itsho tshi tsha dzhena. Pentecost yo bva kha Wesley, ngauri Wesley yo vha i dzangano. Pentecost yo bva vhunga i si dzangano, no zwenezwo ya rembulutshela kha iṅwe, yo ḓo tea u ralo u ita ganda. Ipfi ḽango ḽa vhutshilo khayo, ho vha u kha nḓila yayo zwenezwo, u ya kha thoro ya vhubvo, nga kha izwi zwikhathi. Nga kha lutanga zwenezwo ngomu wa muvula, u bva kha muvula ngomu wa ganda, na u bva kha ganda yo ita mbeu. Hai, lutanga, malelevuse, ganda. Zwi tshi khou tshila zwo bveledza kha mvuseledzo yayo i vhulaho, mufari wa muṅwe mukovhe wa vhutshilo ha mbeu. Fhedzi musi zwi tshi dzudzanya vhutshilo bva khazwo, izwo zwo sumbedza nga ḓivha zwakale yoṱhe. Na kati yau na dzangano ḽe ḽa vhuya ḽa ita tshithu nga murahu musi ḽo dzudzanya, ḽo vha ḽofa. Izwo ndi zwone. Sedzani vhutshilo vhu khou tshimbilela phanḓa zwino, vhu khou tshimbilela phanḓa. Dzhiani dzhele zwe vha ita, avha vhoṱhe vho ita, zwi sumbedzwa nga ḓivha zwakale, zwo tou kokotolo, nḓila ye tshivhidzo tsha ḓa, na kati hu si tsha vha na mushumo kha e hafhu. Dzangano ḽo vhewa kha raga, na kati a u athu vha kha ḓivha zwakale yoṱhe, tshivhidzo nga murahu musi tsho sudzanywa, nga nnḓa uri tsho fa. Dzangano ḽo fa, uno na kati a ḽo ngo vuwa hafhu. Ani koni zwi vhona, munna re bofu, fulani maṱo anu. Mvelo na ipfi zwi khou shumisana, nahone zwi khou sumbedza nepa, uri ndi ngoho, uri ndi ngoho. Uvho vhutshilo vhuṱutshela lutanga, u ita malelevudze, u bva kha malelevudze, vhu ita ganda, uno bva kha ganda, vhu dzhena ngomu ha vhubvo hafhu. Dzhani dzhele, na kati huṅwe tshavha ha mushumo khaye. ngandila ine uvuchilo haba kujelwa ojele ngayo kau enda hao katoro ya grow ufira zine haba zone kamuri mzimo vizaba tuba webunga muri ni abona mchilo vuchela pasi mrini nubuda mra unta hapu vuchela pasi unadanta ni abona nubuchela pasi unubuda mra unta pezi katoro ya grow uyanta uchiba karutanga urabuvo ngakarutanga malele vudze na ganda na chitu chine hapire kacho chiafo nga uraro ungasikonu ya mrao nga kacho hapu nandi mini abu chena mshumo buvela panda ka uvile dhacho.
Amen.
Nani woni urilingani aso uchumisa dzangano nakati angasikona humela murau kalo apu lofa pedzi vuchilo pfurela panda bubva umwe uya humwe nyavona vave adzindaela unovatavela ane ado engedza ngafiliti kana visafiliti nda nyavona otivelo kalo lifanelo va vuchilo ambeu unoko chimbira ndiko chumisa ichi kachifaniso zvino tamuselwa chifaniso chovhuredzi yao chinoko udha una chifaniso chovhuredzi yao chowa una chifaniso chovhuredzi yao chinoko takuwa chifaniso chovhuredzi yao chao ngeipe ngeinasiya Roma ngeinasiya ngamurao nasiya Roma kodhangandira pedzi ukodhane pomurao hapu kachifaniso chovhuredzi yao ovhuredzwa ngauri ndi ene chipidza cha ilo ifinela ambiwa nga ene udova na chividzo chisina luvadzi kana chiravi chiwasi tumechezwa ngaimwe ndira na rumwe lushaka lwa dzangano kana denomination chiti chosengwawo chopira nga kha izo zvithu pedzi chiwasi vehone henepo nakati chiyani jele mbeu ikoudha uvo vuchilo vuchikodhanta vusekohumela murau auchadova na mvuwo nga murau izvi vuchilo vukodhanta mukeka uvhuredzeya hawo mvuwo. Jani jele ganda lovea chone chone jani jele ganda lovea mbeu ya buvo ngakaone une kanzumburo ndime avuraru riwana izi elwani auna chivu chivizo cha chivenda habibirini kana zikatisa chivizo za sumbe nandivangana vano chihumbura opira ngaka chikati cha chivizo vela panda uta chivu chitubo pedzi chini chone au chena chivo chitubo pedzi muvadhi ovyela murau ka uvhuredza apu ipfi niyavona nisongo uma ndile yela pambana ngayo ee oh uno jani jele zvenezvo ganda musi lichidha livona lichinga toro
to go into make the grain the bride.
Pedzi musi toro ya vuchilo ichitomotuchera ganda ujenereta toro ene musero ganda livhuleya unolakaula toro na izvo ndizvone bvero izvo ndizvone kokotoro zve aiita kanzumbululo ya vuraru riwano rechikati chachividzo chaladhoshiya chamubvisa chinoni abona achongoita murau kazvimwe zvikati ngarovo nachimwe chituvo chinotea uitwa chosokopira uno chaka chimwe ndonibudza chipinga chose auchena denomination rinogoudha rikaupfelo unovamubvisa ngauri mini ndi ene ipfi apu unga uyiweawela pasenepo ndi ene pfunze eneoti yodha wechipa urangani uno musi mbeu ipfi lichitoma aluwa ganda liyadhikaukanya nalo vuchilo vutuchera zvimwe zvote ulitevera avo ndi vatendi vangoho vatevera vuchilo umwe na umwe une vuchilo haya unga ka israeli chifaniso chovhuredzi yawo arorwa na chipinga nditova na miniti isigati yopisalawo pedzi na chifaniso chovhuredzi yawo urangani umwe na umwe yokavu ya mulilo ichimbira yova ivuchilo mudzimu ova ichochedza uno ati londi arahova vukati ya vusiku kana rivova vepeto wavudhi onengiwawo musi yokavu ya mulilo yosudzuluwa rupalapala rolira uno israeli yosudzuluwa nayo haleluya uno musi rupalapala ruchilira matini ruta obvela nda nalo uno odzudzanya avulaha husi ene mune munna omutevelawo uno zvenezvo mudzimu obvisa vuchilo kahecho achibvisa achivya pasi charoni zvenezvo ndaubva Wesley ova na ilo dzangano lihulu ngauri alidza rupalapala rwakete padzo ipfi lengedzi yawo Ni avona musoita, vabvira ndene ponda, hene ponda luta, hene pongo mwa Methodist. Numusi Pentecosti chilibona, bori dzalu luparapara, ni chipinga cha vhuya zwipiwa. Nani avona zwovaita, bori dzalu luparapara, unovabvira nda, zwene zwo vatudzanya. Pezi erwani, nga murao ganda, izo ni zwiimo ziraru, zwine ra zwidiva, auna chili cho sarao nga nda, hatoro, o mudzimu. No zwene zwo toro iya bviswa, kazo zote, amen and amen. Maipi ambeu, atomo dibumba oni ane, vuchilo vkodiswa, vuchivaa. Sudi jeni jere, ara muwe, urangani, utoma muwe, windu musero no kouda. Erwani, chivitu chitoma nge Pentecost, unocho wange inasia. Choarua, usufana na tore ya mkuma. Hai, hovo usingwa za mchino ngomwe nepo, pezilota motera uita zangano. Unooko kwa zanga kailo zangano. Uno zenezo na otlo itani. Zenezo lotuwa. La vakailo zangano. La jene ngomo alimo zangano. La jene kachimuchi imo cha ifi. Uituwa voru kau kete pazo. Ndovezo ya miye mketo ni abona. Numusi ni chituwa nga ulurutanga na ndira. Lotzulela uda. Erwani mufura mtuku wenge zea. Madele fuze ovule zea. Ungambeo ufile rutanga. Nuganda lifana munga mbeo uro enge ziao. Prezo madele fuze abaye sone. Bezi mbeo yone ine ipira izo. Ni abone yosu kushumisa izo. Savu endezi utipirisa yone ine. Jani jere muserwa. Ara muserwa urangani. Oba e ifika na muwe. Unosenezo ara muserwa. Achijiwa kamuwe. Ufanero uba ifi na ene. Jani jere. Musero fanelo vanga uraro. Ningani, ningani muwachu fanelo va ifu lo vana zwao. Lo visero kagara.
Is because the bride and the bridegroom are one.
Ningauri musero na muweva mti. Uto vachipida choruo chawe.
There's some
hate. Hene pandich faiso chofreze yao. Choruiwa.
Michelangelo could not be
Irini, Michelangelo kundero pepa iso hapu. O kundero subia mrao. Pezi mzimu kweo suita. Ukeo diso msewa mtuku. Oruwa wene po mrao kasia. Laifila buvo. Uno uene po. Ngecho chufaiso chofreze yao. Muta mrao hapu ngadini ya ideni. Na mselo kweo itahani izi. Na igoro kweo itahani izi. Malaka ya buna yo amba. Maduwa upesera. Jido vieze zwa mrao. Mini. Vieze zwa mrao bungenge urangani. Zumisele ni mrau, nido umisele mrau, uraro mrena, ningwayo techibungu na bukura, na izuzi mwezitu, zote zola, nido vieteza hapu. Malaki abu na yori, udo vieteza mbiru za batu, na rutendo la batu, mrau kabokozi, vautoma hapu ni abona.
We see this right before us, church.
Rivona izu pandasu, chivizo, nari ngapi. Chino ndichi fara nga mini disigati. Nito da inu nichi janjera so kuma. Chino chilichecha to verera. Malaka ya buna ndi uya wisa mrau. Mrau kazwa buvo. Ori wachifachi vizoni. Achifamu bilini. Wachivizo. Ori wana mune wawe. Uitereneo ndivo. Ni ene ifi. Utufana Yosefo ori wangabakoma na wawe. Nge ava e ifi. Yeso riwa shifaka baratu bawe. Nga uru ova e ifi. Chivizo cho riwa. Musero o riwa. Achifachi vizoni. Nga uri ndi ene ifi. Ngezo zimo zanu apu chiti. Chavu bili. Chavu raru. Ni abona soto ukokotoro.
The word living and
ifi. Uchila na wane kanyito. Musero wa bibili. Usi mwa musero eto wanga mutu. Musero wa bibili. Oru wana wane otambu zonga mzimu. Auna runa korune rateo umutama, pezi na uzoraro, romutama oruiwa, na utambu uzo nga mzimu, izo ndizone, uima eete. Oru wa denominasyoni zote, uya nganzubure vraru. Oru wa chifaka chikati cha chivizo, chala dokia cha vuzo kacho, ni abona. Ichi chivizo cho imiswa, kachikati cha chivizo chala dokia, ilo ndi ganda. Pezi arel abo ba mwaboya, na inumuna wapende kwa aniboni izo.
If that other was husk and died, if that other stalk had to die, if the tassel had to die, so must the husk die.
Arelo lingwaloba li ganda, unolafa, arelo lingwalutanga, rodha teufa, aramarele fuzodha teufa, nga uraro ganda lifanero ufa.
The three stages of organization.
Zimo ziraru zwa madzangano. No everyone in Nori, the Zabudi, no over una Murelefus, Onemberao, Unabunja Ichi, Ina, over una Methodist, Baptist, Presbyterian, Valuta, Chivita Cristo, Isuas Tuku, Sotas is our caso, Matarna Timona Timwe, Wachovachonembera caso, Pesichabufo, Chovachicha Chanduko. Chinobonan, Uimaete, Bungamuwe, Munora Nduao, Onya Tiwao, Nora Nduanga Subito, Musero Uimanga Yondira. Nandi Mini, the Chifenso Chao, Chufretiao, ni Abona. Nikifilina Kono Shumangalo, Abonaza, Urandura. Laurarutanga, Marefuze, Naganda, Azungo Bambeuna Kati, Hai, Petisonich Pinachote, Zuko Ambambeuro Engatiao. Sinonga chipinga chakano, mbeo ya uyele kabuchiro ayo abufo, murao kabibiri. Malake ya buu na yori sito diso anga yondira. Yawe, yawe nende. Ifanelo vana zote, ubanga indira. Ifanelo vana ifilote, nandi zone.
Now what did he say?
Sino na orimini, kanzumbira ufumi, sinezo doitea. Ningani wendoroba rura uya tuson. Ufurakati vizo, maduani ya mtinda, wa murungu wa usumbe, mreja wa murungu wa usumbe, ifila mzimu lote ni dobo natwa. Uruswayo, isosoru tangaroto wa siya, wa ndingani na zote nga halo, zidobo natwa chichipinga. Na iso nizo ifila mba. Senezori asubona, senezo hune rabahone, ni abona, na ringapi. Una chilijitika ano ipano, ofa oviva, odurugisa suino, uiterauta. Chani jere, hai, nakati isu nga sibelone. Nga chipinga chakano, beo imurao kanyi mreyayo ya bufo, una ifanana uba na ifilote, uiterori ibe mbeu. Ini nga sibe na afu ya mbeu. Inga aruwe ni abona. Iti oba mbeu yote. Iti auri isibonaze. Irini, nitenda kando beto ya muu ya mketwa. Hallelujah. Nitenda kwa wamba zindimi. Iyo iti oba chipitha cha mbeu.
But now, this added to that.
Pezi sino, unazo engeze oka ezo. Hallelujah ni abona. Uchiro, usi zipiwa. Uchiro zipiwa. Ni abona zinenda amba. Ribupero na chipinga baratu. Urutanga marelefuzi. Ganda lofa. Naone lo mazwino. Unachiru chitipezi. Chine chatea upelela. Ka hecho ndipezi. Chitea kubanganyo ngakoro. Ya zikare kaya shango. Uiteroswa hayo. Ifilova nama. Kokotoro. Munga opulifesa kaluka ya ufumisumbe. Malayake ya buna. Na zote ni abona. Izo ndizone nzumbururo.
All true life. That was in the stalk.
Uchirongo hote. Yeah, babu kautanga. Marele fuse na ganda. Muko kubanga na zino kambeu. Horu gela mfuo. Horu gela kano.
The Alpha has become Omega. Amen.
Alpha yonava Omega. Amen. Chautoma chida magumoni. Unachama gumoni ni chautoma.
The seed that went in. Has come through a process.
Mbeo yo jena ngomu. Yo danga kandira. Unoyabambe wapu.
The seed that fell in the garden of Eden.
Mbeo ya ya werangadini ya deni. Unoyafere nepo. Ya buya. Uvaka yo mbeo iso ngofure zao. Ya fere nepo. Ya buya kambeo yofure zao. Adamu wa ubiri. Efo wa utoma. We awa. Unoashumi soka chandure ya ubiri. Uda ubiri. Unga udisa mwana. Sino hono wana musero wango hapu. Beo ene pamrao na ifila buvu hapu. Alpha na Omega zuya fana. Ori nini Alpha na Omega. Na kati hongo amba chitu. Ngabukati. Nini Alpha na Omega. Wa utoma na opeza. E muna wanga. Mshimu wa utoma na mshimu opeza. Ia fana. Mreza wa utoma na wabuvili. Upeza mreza ni chilichiti. Nini ndoba nika Alpha. Nika Omega. Udoba na tuba lisadovizu wa masiari kana usiku. Bezi na chupinga cha madegwana. Udoba na cheza. Ni abona Alpha na Omega. Zona wacha utoma na cha upeza. Yawe nene baratu. Robari chinga zulazi awa raka ezo.
The great masterpiece of a family. The second Adam and the second Eve.
Chifazo chofreze ochuru wane chamuta. Adamu wabili na efo wabili. Sinoboru gera ngade. Mwao gidi. Amen. Murao kalpasi. Hallelujah. Mubadimuru wane ongo basi ya venepo. oje tpinga kunga oita nga kami mwaya zimilioni achibumba chiviri cha utoma chofuredze yao unobowa zino zono waone nga mwaya zgidi obumba hapu unuzino hapa waluga mfaisi chofuredze yao choda uno charopasi ufasiani lawe uda mufarisi uno oda nga ndile fanao zino pan obu ya hapu ena mvele ote piviri na chingwa na chingwebo achiko sume doriripano
nations are breaking
Chaka ziko kwa shekana. Israele kukaruwa. Zikazwe Biblia vumba. Maduwa banda obariwa. Sezani kaji chibalo nyana. Chabu yata chine rabanacho. Oh, wala zi opisao. Wiani, oh, no paranganao nao kabano. Izo nizone, ni jena nene punga utabanya. Ara nichiko uya. Nene chini na ufana, kamini ditoto suka mitano fumi.
Notice, the great master.
Yani jere, chifazo chufurete ochuruane. Chamuta, muna na mfumakazi wansikono wa muta, arabasi wati, vati oraro, arabasi oraro, asimuta wabudi. Mfumakazi ya chikoko zela tungoti, unomuna uwe, izo sudeita muta muwi.
But in agreement, with love,
wezi ngatende rano, huna rufuno kamuwe, uyo ni muta. Nuzino ichochowa chichifanyi iso chofuretze yao cha mzimu. Nuzino ngoyo ote ya muta. Wangopan usumbeza zonezo ni abona. Nuzino chifanyi chofuretze yao cha muta. Choda hafu Kristo na mselo wawe. Boru kera uta. Adamu wili, Efo wili. Boru kazu ino wia mrawa ya ni habo. Nuzino chifanyi choto chowa chitengururo. Uvaecha wachi one. Uchiwisa mrawa ni abona. Choto ukokotoro uchiwisa mrawa hapu. Ngamra uli muduwa, ndo ima pano takaba na mapindu, la kreste, unji anu ya umbrera, nova ni ene gei. Musi ni chifachipe wa luta, kana mreri, kana ati oba ene, uima apa unu aamba icho chitu. Chisesa o, unu hata ambi wanga zine ratenda kaso, unu abubana mapindu la mapu mathipa, otara obena uyo munenepo. Uno bachiko amba izo, amba rakolore yawe oimonisa. Uno buji abo ba ita zino. Uno ari zino. Watu bambu sori ningani dichimonisa kolore yanga afi. Na banga nibuzani, zivo hachipo mkatolika. Afi, auna pabano, uno aute ubanayo, ari niribana wa mzimu. Ari nidiva chipo mkatolika, ari hoto hote ni abona. Ane nga kono ba hone unwe na unwe. Sine nga sikone, uba asaboni, nisa divi chingwe na chingwe. Mzimu asaboni, mzimu ndi adibao chingwe na chingwe, udiba chingwe na chingwe, zuko mwita uyo abonao, uadiba suzote, bezi uri akono vachiviri, utio vachiviri chiti. Nga uba adibao chingwe na chingwe, adibao chingwe na chingwe, uakono baote ote, nga uru diba zote, no ozi diba panda, ozi diba samulisa tutoma, uruna tunzingana, zindazi kokonono, zingana na uri zito shingi samato abohani, na chingwe na chingwe nga aso ni abona. Gauru uote wote. Inuninga diwe chingwe na chingwe. Diwe chingwe na chingwe. Ndisi na usaguma. Unuhuna chitu chitipezi. Chisina magumo. Muzimu. Amen. Nusene zori ne. Nandi mine. Ndidia bolo. Achikova jene puka umo mutabelo. Mwana mwa wabu ko jene. Puka torose biblia amba. Nungei niabona. Jiana ani ene pungo mukatia wa pentekostala. Unutani zikoko tenepo. Uchitova saa. Ndichipinga ade. Oh, ngamura uba butanzi. Ngo o amba nane. Ndi. Hova uchitu chabudi. Uri atungu amba zwinyi ngamanda. Nga uri ngakona teo. Vatuba nane jere angeta. Wezi ndosu kwele kanyangecho. Batu banofunzwa vaya zwidiva vabutani vato diva mzimu wabo nga ilo dhuva lo amba ka Daniel emna wanga ni abona vabutani vato diva mzimu wabo vago seda izu zitu pezimu sinichivona izu zitu zifereira na abo wapende kosala vachima neponae na ora Robert on tedanga yondira ndari yawe nene Iti oi maine ponte na funzo Opolishwa ni adiba Na zungwebo Iwa sindira ine mzima polisha yawe Apolisha yawe nga funzo Upolisha utidi kupata Nga manda aifila wali wana zwao Aji kusumbe za chivumbeo cha toro Yela vakayo Sinu mungu orkane Ari mkola na Brenem Ari unachitu chichichine Nda kondelo chifeseka nga inwi Darinandi mini Oye mangenda horoni, ya humurela, kala zitao na bangwe, ngamura unda zingi isa suanda na pili. Nundoi maene pala, unosoto za uyomona na kuda, na chivaro nyana choto chavatu. Minister kombe chetandile yawe ngangomu, koloro yomoniswa, arinani ngani, sichinga chipingo chote, ni hambe kanyaba tunda. ari avo vhathu vha tenda uri inwi ni munanda wa mudzimu unoni na vhulenda na u ḓibva khavho na tshiṅwe na tshiṅwe. Hapfi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi hapfa uri ni atakuwa, ni hambekanya vhasadzi nnḓa nga u vha na mavhudzi mapfhufhi na nga u ambara dzishothi na u ambara zwiḓolo na zwoṱhe izwi zwiṅwe zwithu, na u hambekanyela vhathu nnḓa. Uno nda vha vhudza uri vha rothola hani na u vha na tshivhumbeo na phambano dzine vha vhangadzo. Hapfi nani ngani ni tshi ita izwo? Hapfi avho vhathu vha ni funa, nani ngavhani muroho wa mudzimu wa funwawo uno na ita tshithu tshi no nga itsho? Ndaelekanya murena iri ndi pindule uyu munna wa utanya ni avona iwe to ntendela mupindula huṅwe fhethu hune a ḓo munembeledza kha tambo yawe.
Ina
ndari ndi zwavhuḓi, ndari muṋe wanga na nono vhuya na vhala nga mubveledzi muhulwane wa muzika a vhidzoho mumbeli muhulwane a vhidzoho Beethoven. Ari o ngo ndo vhala nga Beethoven. Ndari huna khonadzo ya uri o kerula bakete la mashika lo ḓalaho mabambiri a tshikerepe fhedzi u ṋea shango zwifanyiso zwo vuledzeaho. Na kati hatu vula mulomo wawe huno a amba ḽiṅwe ipfhi. Ndari musi o vha o dzula vhugudeloni hawe fhasi ya ṱuṱuwedzo, o vha o ḓo ṅwala tshiṅwe tshithu fhasi, o vha tshi ḓo ya ngomu ha vhugudelo hawe huno a rabela. Zwo vha sisi zwone, o vha tshi ḓo tshikerukanya huno a tshi posela kha bakete ḽa mashika. Fhedzi musi ono fhedza nga ṱuṱuwedzo dzoṱhe, shango ḽi na tshifanyiso tsho vuledzeaho. O nga nḓila ine pfela tsheya, fhedzi ḽi bveledza zwifanyiso zwo vuledzeaho. Ḽa dzhia ganda ḽoṱhe na lutanga, ḽi ḓisa zwifanyiso zwo vuledzeaho. Ndi na minete ya sumbe ya u ni vhudzisa tshiṅwe tshithu tshe tsha bvela ḓuvha ḽa phanḓa ha mulovha u bva nga tshifhinga. Fulwana ḽa vhuraru ndo vha ndi hafha ndo dzula kha senthara ngeno sentara ya u renga henefha u bva kha riṋe fhano. Ndo vha ndi Pigail ngei Roma, kha ḽa France, uno ndo vha ndi New York City, Los Angeles. Fhedzi tshivhalanyana tsha tshika nga maanḓa tsha vhasadzi tshe nda vhuya nda tshi vhona vhutshiloni yanga ndi Jeffersonville, Indiana. Na kati athi athu vhona vhuaḓa vhungafha na tshika vhutshiloni yanga vhunga vhune nda vhu vhona vhukati havho vhathu. Ndi dzula henepo swika mbilu yanga yo no pfa vhuṱungu, uno murena ono ṋea bono. Zwino nṋe ndi khou amba bono, a thi zwi ḓivhi uri ndi nga ḽi ṱalutshedza, fhedzi ndi khou amba bono lwa u thoma lwanga. Ndo wela muyani, no musi ndi tshi ita, ho vha na muṅwe muthu na nṋe, a thongo vhona muthu, ho vha tshi to vha ipfhi. Uno nda sedza, no musi ndo sedza nga nḓila iyi, ari muselwa u ḓo ḓa uri a vhoniwe. Uno ndi tshi sedza, vha tshi ḓa kha nṋe, uno nda vhona tshonakesaho. Tshonakesaho tshivhalonyana tsha vhasadzi vho ambaraho vho kuna vhe nda vhuya nda vha vhona vhutshiloni yanga. Fhedzi muṅwe na muṅwe wavho o vhonala o ambara nga nḓila yo fhambanaho. Vhoṱhe vha vhe na mavhudzi malapfu, no vho vha vhe na zwanḓa zwilapfu na zwikete na zwiṅwevho, vhasadzi vhaswa. Vho vhonala vha tshinga ndi ḓori vha no ṱoḓa u swika kha musi fumbili. Zwino na bivhili yo vulwaho vhano phanḓanga ni a vhona, ndi nga amba fhedzi zwe nda zwi vhona. Ara ni tshiri, na ni khou sedza mini? Ndi khou sedza watchi. Na ni khou sedza mini? Nṋe ndo sedza vhathu, ndo sedza vhathu. Na ndo sedza mini? Ndo sedza bivhili. Izwo ndi zwone, ndi khou amba ngoho. Izwo ndi zwe nda vhona, no ndi nga amba fhedzi zwe nda zwi vhona. A thi ḓivhi zwine zwa zwoṱhe nga hazwo, ndi to tea u ni vhudza. Fhedzi musi uyu muselwa o vha o sedza henepo kha uyu o vha tshi khou amba na nṋe, no nṋe ro ima roṱhe, mato awe o vha o ṱanzweswa, vhathu vha vhonalaho vha tshi ḓifha vhe nda vhuya nda vha vhona vhutshiloni yanga. Vho vhonala vha tshi nga vho vha vhe dazeni kana vho engedzea u tou, a thi ḓivhi uri ndi vhangana, vhe vha vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, fhedzi vho vha tshi tou vha tshigwada tshavho. No a fhira henefho nga nḓila i ḓifhaho ena mu no mato awe o vha e nṱha o sedza musi a tshi phila henepo. O o vha o naka nda mu sedza nahone musi a tshi phila henepo. A ri zwino ri ḓo vhona, hapfi uyo ni muselwa, zwino ri ḓo sedza zwivhidzo no zwiaḓa na dzheledzhele zwone zwi tshi ḓa. No musi zwi tshi ḓa, tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha na tshi tshi nga tsho vha tsho vhifha. Nṋe na kati a thi athu vhona tshivhalonyana tsho ralo tsha u tshika vhutshiloni yanga. No musi a tshi ri a tevhelaho, nda pfa phosho. No ḽa ri a tevhelaho hapfi, ngoyi uya ḓa sa tshigwada tsha Amerika. Zvino nne ndi mu America fedzi ichi ichi chondwadza. Atikoni kuamba kha chigwada chobvanga nawo uamba zvi zvava zvichikoitea uno ndidotea ubala vukati ha mitaladzi.
Fedzi
musi vasedzi vavo vachikoudza murangapanda wavo ova emuloyi. Ove na ningo ndafuna munomo muhulu vote vavo ambara rumwe rusekalo zviambaro zvapasi apa pasi fedzi vanta vavove na banda line lichitova lituku line latotoita banda la hafu ya inchi lelava lichiyanta naone lamona nga ndira iyi uno musadzi mona mumwe ove na chimwe chitu nga tevekano vunji yanu miṅwe yo fhirawo nova ni chianzela uelwa musi ri chianzela u chea ilo bambiri ni a ḓivha bambiri ḽa u vhala uno na aita tunzi i pupaho ya kale nani vangana vono zihumbula ni a ḓivha ndi ngani ndielekanya uri vha ḽi shumise kha vhuṱambo ni a ḓivha zwo nembela fhasi nga uralo bambiri ḽo nakiswawo nga malabi bambiri ḽi re na dzi doili dzo vha dzi na chiṅwe chithu tsho farao fhasi hadzo nga i nḓila dzo farao fhasi hadzo ichi tshipiḓa tshoṱhe tsho vha tsho no taniwa uno tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tshi na mabudzogerwawo vhukuma nahone zwithu zwi re na mabudzi hoṱhe khatsho nga uralo mabudzi o tumulwawo vhukuma maṱuku naho o ḓala u ḓiitisa zwa vhukumakuma a hu na tshithu nga nda hezwo zwa vha zwi tshi nga phongwedza tshitaratani uno vha vha tshi khou tshimbila na iḽi bambiri na u bvanganana zwino bambiri ḽo vha ḽi ḽone ḽi ḽa vha ḽo fara nga phanḓa havo fedzi musi vha tshi fhira fhethu ha u ima murahu havo uno u vhona nḓila ye vhavha vha tshi ya phanḓa nga phanḓa na nga murahu havo na nga nḓila ye vhavha vha tshi khou ita nda ri na itsho ndi tshivhidzo henefo a ṱuwa uno vhone vha vha tshi khou imba ulu hafha kha nyimbo dza u twisa na u rola ni a zwi ḓivha kana dzenedzo dzine nda dzi vhidza dzone ni tshitsa ni tshimba dzedzo uno ni tshifhira nda ri na itsho ndi tshivhidzo uno ndo vha ndo ima henefo uno mbilini yanga ndo vha ndi tshi khou lila uno uyu muloyi kha muhumbulo a si tshithu tshiṅwe vho shangoni nga nda uri ndi ene ndi ene iyo koro ya shango ya dzikereke i tshi khou vha tsutela fhasi ngei he a vha tshi khou ya vho bva vha ya kha ya monde uno vha khelakhela kha u hanganea vha tshi kha ḓirwa uyu muzika nahone vha tshi ita mubvumo u seisaho nga maanḓa uno vha tshi khou dzumudza mivhili yavho sia ḽithihi na zwenezwo ḽiṅwe sia uno zwenezwo nga uralo vha tshi khou bvela phana uralo vha tshi khou tshimbila uno nda thoma u kwatamisa ṱhoho yanga huno ari lindelani musero u fanela u ḓa hafhu uno nda sedza uno hafha vha ya ḓa hafhu uno vha fhira na henefho vhafumakadzi vha vhonala vha tshi ḓipa vhoṱhe vha vho sedza henefho kha nṋe musi vha tshi fhira uno nda sedza muṅwe na muṅwe wavho o vha ambaro lo fhambanaho uno muthi murahu o vhe na lusheke lwa mavhudzi malapfu o nembelo fhasi uno o vhafhiwa nga nḓila iyi u nga ḓivha ho vha hu mujeremane kana tshiṅwe tshithu tsho raloho uno nda vha sedza uno zwenezwo musi vha tshi thoma ṱuwa vhavhili kana vhararu vhavho murahu vha nga vha bva kha liga uno ndo vha ndi tshi khou vha ṱavhela mukosi uno vho vha vha tshi khou yo lingedza u dzhene kha liga hafhu uno nda vha vhona fhedzi bono ḽa sokou ngalangala uno ḽa shandukwa kha nṋe zwino hafha hu na ṱhalutshedzo yaḽo tshiitisi zwino elwani ndi kha ḓi bva u fhedza ṅwala a tongo fhedza a tongo ṅwala idzi notsi fhedzi kha u rera matshoni ano ndo fara zwe zwa vha zwi zwone henefho kha thero yanga nano dzhelanjele tshivhidzo tsho vhonala fhedzi iyo ni ngoho dzikonani khotsi wa ṱaḓulu ano ṅwala ipfi u a ḓivha uri ndi amba ngoho ni a vhona ndi a zwi ḓivha zwine nda amba ngoho uno ndi sa zwi ḓivhi u swika nga miniti sigathi yo fhiraho zwo vhona zwi tshi nga kana zwi tshi tou vha zwa zwene zwino ni a vhona nano zwi dzhelanjele musela zwino u vhonala luvhili mbeu ya u thoma na mbeu ya uvhili uvhili hadzo gogotolo onoyo muthihi uno tshitishi tsha musi dzo pandekana vho ambara nga zwipiḓa zwo fhambanaho u ḓo ḓa a tshi bva kha tshaka dzoṱhe zwi ḓo ita muselwa muṅwe na muṅwe wavho o vhe na mavhudzi uno a hu na zwidolodolo na vhasidza na vhavhuḓi vha vhukuma uno vha 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 tshi khou sedza nṋe izwo zwo imela muselwa a tshi bva kha tshaka dzoṱhe ni a vhona ee muṅwe o imela lushaka musi vha tshi khou matsha lo vudzaho vhe nga mutevhe muthihi na ipfi ni a vhona no zwenezwo ndi tea u musedza u bva kha liga ḽa ipfi arali ndi sa sedzi musi a tshi khou fhira arali a tshi fhira Kamusi dova chipinga changa, musi ndi chibva, niabona, musi ndono pedza, kana chimona chimwe chine chava chone. Mini bo vachiko humena murau, vachiko lingedza zvine vakona. Naona vachiko jena murau, vato jena mutaroni, ngauri vone, vone, bo vosedza nda umwe petu, vachiko sedza nga chividzo, chichabva nga kakanganeo. Pedzi mbiri, vapanda nakati, vamurau. Vavili kana vararu pedzi vavo, vava vachinga vo vasituku, nasi ala chaula, unobobonana vachinga, vako lingedzo vera murau mutaroni, sazwe vatuwa. Vava vachito vavo pirane, oh kulengeno karubondo, pandanga, unondovando ima henenge, nozenezo nendo zivona, zote zifelanda na utuwa.
But you notice?
Pedzi inunia jere njere, chivizo chobo naruti pedzi, rusha karuti, chivizo, pedzi musero daruviri. Niabona, niabona zoe ya baizone, zune nisa zudivi, pedzi sezeni na mwena zama choni ano, nisa divi izo, niabona.
The seed fell in the ground.
Beu ya wela mafuni, ngei nasia, iweba imbeu ya buvo.
And she's come to the process of these denominations, which only come in existence once.
Pedzi musero uyavuya murau hapu, maduvana opesera, ndidovuya dzedza niabona. Chifadzo chofuredzeyawo chikodhiswa, icho ndichidisi cha ene achivonwa, achivonwa hapu nga chipinga cha vuviri, ovonwa hapu nga chipinga cha utoma, zvenezvo avonwa hapu nga chipinga cha vuviri, uno ova ofuredzeya lwa vuviri, ungazoyave zvone nga chipinga cha utoma.
Oh God, have mercy, hurry, hurry, hurry.
Oh mudzimu, ibawa nakatichero, tavanya, tavanya, tavanya. Vuchiro jena katoro, nga utavanya. Bangwa bote ya bongo bonara, bova, nakativa sabuya. Pezi musero obuya, nga uroba e alfa na omega.
God, the great sculpture, has
made him a masterpiece. Omita chifazo chofuredze yao, nga urundi chipita chifanyiso, chofuredze ochawe. Unga oita ngadini ya ideni, unwa jetipida chipao, unwa aita chumuchipida. Unwa icho chova chova isana na uwa, sino oba yone chipingani chino, achiko chipata hapu. Unwa odisa chifaiso chofuredze yao, unwa arumiwa, nga uele kanya. Icho chipida chicha ruiwa, chova chote odisa mrao hapu, icho chifaiso chofuredze yao hapu. Na uraro chifaiso chofuredze yao na muro wa mzimu, chifaiso chofuredze yao na mselwa, unwa nichipida chawe, chine chafana robo kunye na haifi.
The word has been fulfilled.
Ifilo kunyerera, norodiru gisero damrena.
Oh, church of the living God.
Oh, chivizo cha mzimu achirao. Kwa damisa ni mbiru zando na imi. Woi ni panda mzimu. Izi tiningo. Ndi azudiva uru zifaranga uraro. Unga chituchora rochu luane. Saichocho dodoba. Chobadaro zo katichaka. Azungu uraro nakati. Hacha nukisindida yawe.
Just be thankful, church.
Tanuribuwa, chibizo. Tanuribuwa. Urini hunena bahone na musi. Areni ka Kristo. Nga urini abona zino. Uno musi izo. Erwan, ubobuchirote. Udo kubanganye erwan gomu atoro. Uitera mfuo. Betu lutangarudo piswa. Chungwe chaso. Ganda na sote. Kifanero chinya ziwa. Uno zido raro.
Usamu pulipela
kayangu. Zone dinomine seni. Initula ni kaifi. Uchiro. Muzimu na chifezo chawo chofredze yao.
And what is in the millennium? Christ and his bride.
Sino ndimini kama wagidi. Kristo na msero wawe. Muraunga deni ya wagidi. Amen. Amufuna. Di. Amufuna.
Niko.
Ofu. Ne.
And Borega
Uchi
Chasma Salvisha
Wakavari Apolia Riwa Robutama Oriwa Oruanga Mzimu Uno Otambu Ziwa.
But he was wounded for our
sins. But over his own Pambozashu, Opiashuanga Chinyashu. Unamwe pano machoni ano, anesaveka iyo toro machoni ano, unobunga vuchiro zino, vuchiko kokoza chipiza chao cha upeza, chivoka ganda, nga uruganda liko oma, nandi mangana manusitivoro chipiza cha pendekosi chiko oma.
What is it? Life is leaving.
Nandi mini buchiro buko chitu chela. Jika gara hotuwa.
And if that bride is already in free
ono tibonwa. Dia mangara urina musero hongo ino itwa. Jenezo.
Mufuna.
funa ndi amufuna
na
Zasito kwa tamasino na unabangwe pano kono dofuna elerwa ara ni chifa uri anongo
it's too plain
zikonani zvikagaresa atetu vana bono kuchiloni yanga nganda musi chimwe chitu chobverera chotevera ndi ambango izi muzipinga ara ndo ambango mudzimo sumbedza zvene zvene ambango nga chino chipinga.
I don't know what they were living in. But I know
there
couldn't be a politician rise that could straighten this thing out. Politics, the nation's gone.
Ngasive na rapolitiki anovua. We abachinga onyolo sa chichitu. Politiki lushakarotua.
Oh God. Can you get out deep enough to feel that?
Oh Muzimu, ungakona. Ungakono sukapasure denao uzifa izo.
The nation's gone.
Rushaka rotua. Usi rushaka. Fezi zichaka. Ichi ni chivaro nyana cha kwinesa. Uno chotua.
Then if the nations are gone, the world's gone. Chaka
chotua. Shangolo tua.
And the churches? In my opinion, Pentecost was the best they've had. But it's gone.
Uno zivizo yanga mumburo wanga. Pentecost yo vaya kwinetsa vava nayo pedzi yo tuwa.
Oh God, be merciful.
Oh Mudzimu iva wakatutshero karine. Ara ni samudivi ndumbela uri ni tavanye tavanyani. Ara ni chipfa kuchilo ivanika ivanika chivi chanu ivanika chidu chinena vakacho yani katoro nga utavanya.
You'll die in the stalk or in the husk.
Ni dofaka rutanga kana kaganda. Raperani musiri chimba zvino. Amufuna.
It's up to you now.
Zvika inu zvino.
We have no denomination.
Hauna chitu. Rina Kristo pedzi. Inu yatanganedzwa kuva nae na rine usvika achidza. Ringa sive dzina lanu kabhuku arina bhuku.
Toda
dzina lanu kabhuku ya vuchiro. Ndinga koneta hezo pedzi nga kambepo. Nani nga sizi itenga zino, mbele ni Kristo itena vuchilo buswa, unijeni isengo, vea dzina laka bugu yawe, aralisiwo.
Kene
zini nga kono vana putama na rine, mdotakaro vana inwi.
Dear God, help each person now to take inventory, see if we're in him.
Muzimo funo. Tusa mtumwe na mungwe, udipenda, rabona ararika e.
You loved us.
You were funa, you were rarine, unorota maworiwa na wana watambuzo nga mzimu.
I pray God that you'll call each one. Dea
rabela mzimu uru udovija mwe na mungwe.
Lord, speak to my children, my loved ones, my friends. Grant it, Lord, just now, through Jesus Christ's name.
Murena ambana vananga, vafunwa vanga, konani dzanga, vatendele murena zvazvino, ngaka dzina la Yesu Kristo.
Don't let anybody wait too long.
Zongotenda nyinanyi achirindera chipinga chirapfu murena.
Zvibona
zvitsini rushushawo.
The harvest is truly ripe.
Kando yovi vangango, muchini murwani wakuvanganya mudzimu dosiera, ngaka shango ngalimwe la aya maduva, matanga dopupa tungo dzote.
But the wheat shall be gathered to the garner, taken up, for in it is life.
It's goro idokanero dhuruni, ya jiwa, nga urkayo una vuchiro.
Neyamrena,
kumbele ingwe na ingwe, inoteo pindulo, tabere ingwe na ingwe, neteo bona zopanda iwe.
I pray for them, Lord. I pray that you won't let any that's here be lost, Lord.
Diabarabere na mrena.
They They set under difficulty.
Va dzula pasi ya vuleme. Va vareila madana dzimaela.
And whatever that we have need of.
Unochiwana chimwe chine rachitoda. Rine chone murena. Chimwana chimwe chori kulugera ho murena.
Not what's good in our sight, but what's good in your sight.
Usi chine chava chavudi matoni ashu. Fedzi chine chava chavudi matoni au.
We want to stand as a chaste virgin. That's been chasing.
Rido ima sam sizana mketwa unyambudzwawo. Okaidzwa ngamdzimu. Uri rikono tanzwa kazvivizwa ashu.
Ndi neketsa
tabere yanga utera bone mure. Ati divi ndira urapera. Rine riko amba namdzimu wa manda.
And what human being
ndi upio mutu wanama renepo. Ndi upio asafiwo anenga nyitera tabere rione pana mdzimu.
But Lord, my mispronounced words and my
Betsi Murena, my fiasa buliwu zwavudi anga na anga na madzina anga masara kama peto kakeao.
If you could pick out the ABCs for a little boy one day and make a sentence, you can omit my nouns and pronouns and just look to what I believe, Lord.
Ara woto vochinga doba dzi ABC uitera mtukana mtuku limwe dhuva uno waita pungo. Iwe ungakono fuka madzina anga na masara uno wasedza kazvinenda tenda murene.
I believe you. I believe
this word. I'm believing for each one here. Ndine kotendera mumwe na mumwe pano.
And
uno ndine ndivadzisa ka alitari murene nga lutendo.
Or between us and great Jehovah is the blood of his son.
Une kukati yasu na Jehova mulwane ndi malopa murwa wawe Yesu. Uno malopa adori ambera.
When you smote him on Calvary, you said, speak.
Musi uchimurwa Calvary.
Hear him.
Wori amba, mufeni.
And the blood, no, the Bible biblio, said,
amba,
speaks greater amba things than the blood
maropa, ngwane,
of the
Lamb
in the
Old Testament.
For the blood of Christ speaks greater
maropa,
Christo, than
amba,
the blood of Abel.
Maropa, abere,
greater things than
amba
mrena,
tenguro
karine,
musi
as we call to the blood. Great Father of
God,
life.
Increase, Lord,
if we
ararine, ararine chichinya,
take
karine,
rine, rine, it away from us,
we
don't want to be
that
way.
It's not our
intention. And we realize we're in such a hard and dark way. As we said at the beginning, we're walking up a mountain.
We're
running places deep as betrayal. But we're back in the mountain. May we see step by step as we go back.
Until we meet, like
Pilgrim's
Progress,
guide us, O Shepherd, great Jehovah.
Lead us by
Spirit. And we know that we're far from the masterpiece, but we're looking where we begin. The real masterpiece, and in him we trust. Just take us to him, Lord.
Itori sakai mrena, zvitendere mrena. Bodza vatu vatavana ropano mrena. Romutama orwiwa naone otambudzwa. Pedzi office of
Mungu.
Ngapambo dzasu, chifadzo chofuredzo chamudzimu choriwa. Uno office of Mungu ngapambo dzasu. Ropodzo ngato dzawe. Bodza varodze mrena. Kabuone muketo awu zvino.
Musiri
chizdiva uri upano.
Cleanse our souls, our hearts, from all evil, all bad thoughts, all evil
thoughts,
all evil thoughts,
Stendele
mrena,
izumbela dzina la Yesu Kristo. Amen.
Kosi mudzimu kadzisa kadugu, dzidorise ngabone hawo mrena. Ngabe bone hawo buchiva nadzo, unedza chimbira, chimwana chimwe chine babaya kacho, kamumwe muviri urwara wovo,
ngavo chifodzwa.
Ne
chimwana chimwe, ara uhaya wokwachekana umwe fetu, ulugise mrena, mubadzi mulwane, stendele mrena.
We believe the bride is getting its last polishing down. It'll be smitten from the complete body together.
Uno zenezo kano kurane idho vapano. Uska zenezo mrena. Ba ite uri. Ave na mtakaro. Uno vatakare. Ushumera. Zina la Yesu. Amen.
Amufuna. Do you really love him?
Nani amufuna? Afeso ningani nichini hambe kanya
iso
singa tane ya uri ndi anifuna usinga uri atinifuni ndi anifuna
I want a masterpiece for the master
ndizo the chifezo chofure dzeo cha mune ndinga ticheo kero sigati ndanga urari bezi ndizo vana chifezo chofure dzeo mangwe ahaya maduva ara ndi chivea ene paka ili ifi ndizone
ni yeso
ori izi vana vote vato zidiva uri nini vafunzi wavanga musi ni chifunana
nifanero
funana nga manda masudu chivo pekanya chine chavo pekanya Biru tashu Ngalu funu Rache kriste Mutama Atalukanyo Yabulenda Ufana Nakubo Hanta
Let's take one another's hands.
Kari Jesu and the Zashu
Musiri
Chika ukana zirimea utungu angangumu bedzili
but we shall still be torn in heart
unalapu lupera umi tangana apu Ani zina la Yesu na Mwana wa utungu na wakombo Ito nimea jakaro na kutazu Nijue uwe na uwe umengo Zina la Yesu Holy Deepa, Puro Perola Lipasi, Jacarola Tadu, Zina Lagu, Holy Deepa, Puro Perola Lipasi, Jacarola Tadu.
I remember in your journey, the name of Jesus with you as
Sachita Muchando Dori Imwena Imwe
when temptations round you get what do you do then?
Nani tani zenezo
just breathe
Zina liketo katape Zina la vu, Oli Dipa, Uru Pero, Ali Pasi, Takaro Lakatu, Zina la vu, Oli Dipa, Uru Pero, Ali Pasi, Takaro Lakatu.
Let's bow our heads.
Oh, I love the
saying.
Till we meet at Jesus' feet. uswekare chitangana.
God
avena ii.